zikomo inu mbale neviro zikomo inu
zikabwino
kwambiri kukhala titabwerera mu nyumba ya Ambuye ine ndayi zonse ndi masangalala akubwereranso kukachisi ndibeka anthu kulikonse kumene ine ndipita pali china chake za malo ang'ono akale awa kuti ine ndimakonda kubwererakonso ndiwo basi o ine iwo unali woyamba wanga ndi mpingo ukhawo umene ine ndachitapo konse ubusa ndipo izo zimangooneka zabwino kubwereranso kuno kachiwiri ndipo ine ndikukhulupirira kuti pa mmawa wa ukuluwo pamene dzuwa likukana kuti liwale ndi nyenyezi izilalitsa kuwala kwawo ine ndikukhulupirira kuti adzakhalapo ena ochokera kukachisuyu alipo pamenepo tsiku limenelo amene anatsukidwa mu magazi a mwana wankhosa ine ndikuyang'anira nthawi imeneyi pamene ine ndimabwera kudutsa mu chipinda tsopano pompa ine ndinakumana ndi mlongo Agambride kumbuyo uko ndipo iye anali kundiwuza ine kuti panali wanthu ena pano amene anali ku msonkhano wa ku Kingston amene anadzacheza pa nthawi imeneyi ndipo ine wokondwa kwambiri kukhala nawo iwo monga umboni paliponse pamene iwo ali ngati iwo angakwezere manja awo mmwamba anali ku msonkhano wa ku Kingston mu Jamaica basi eya mbuyo kumbuyoko yabwino ndizo zabwino ine ndikuona postcard ya oro ine ndikuganiza inu mwalengeza kale misonkhano yake ine sindinayidziwe iyo mpaka masiku kufikira dzulo ine ndikuganiza iyo ikuyamba pa 6 sichonche 6 mpaka pa 15 mbale Roberts mu Louisville tsopano pitani monga mumvere iye mbale Roberts ndi msanga wapachifuwa kwa ine iwa ntchito weniweni wa khristu ndipo ine ndikutsimikiza kuti inu mukakondwera ndi mauthenga ake usiku ndi usiku ndipo yake pamene iye akupembera odwala ine ndili wotsimikiza kuti inu mukamuona mulungu akusuntha chifukwa iye ndi wankhondo wamkulu wachikhulupiriro mbale Roberts ali ndi mwamuna yemwe mulungu akumugwiritsa ntchito mwamphamvu ndipo utumiki wake wabwera kuchokera ine ndikukumbukira pamene ine ndinakumana naye koyamba mbale Roberts iye anali mukahema kakang'ono kakutsa uko mu St. Louis Missouri ndipo ine ndinali mzinda wa Kansas Missouri ndipo ine ndinali mu mzinda wa Kansas mu nyumba yolankhuliramo iye anakhala pa mpando wakutsogolo pamene msonkhano unali utatha ife tinapita mozungulira kumbuyo ndipo anali kuyankhula iwo anandidziwisa ine kwa iye iye ndi wang'onopo kuposa momwe ine ndilili oro ali mu zamakumi anayi zoyambirira zake ndipo kotero iye anati kodi inu mukuganiza kuti mulungu angamve pemphero langa kwa odwala ine ndinati mbale iye azamvetsa pemphero la aliyense yemwe atadzapemphere chabwino iye anauyamba kupita ndipo iye anati pano ine ndikupita ndipo iye ndi munthu wophunzira kwambiri ndi maphunziro aku koleji zaka zinayi zakuwerenga maganizo ndipo ine ndikutsimikiza iye ali iye ndi munthu waluntha ndipo iye wafika mpaka pamalo tsopano pamene iye ali nawo alangiza ntchito wozungulira iye ndi zinthu mpaka pamene iye ayankhula iye iye amaziganizira izo ndipo inu mudzasangalala naye iye kwenikweni ine ndikutsimikiza ndipo kotero tsopano ine ndikanafuna kuti ndipereke umboni pang'ono chabe pa zimene ambuye wathu anachita mu msonkhano wathu waung'ono wonyozeka mu Jamaica ndi mu Puerto Rico icho chinali chinthu chachilendo kuti ine ndinapita kumeneko kwa kuyitana kochuluka kumabwera mkati monga lewo pano akudziwa kuti foni ndipo kudyo la mukutha kwa sabata pali kwenikweni malo mazana oyitanira misonkhano komabe ine ndimakonda kuti ndizimverera wosogozedwa kumene ine ndikupita monga kwa iwo ngati ine ndipita chifukwa chakuti munthuyo anatumiza kuti ine ndibwere ndiye ine ndibwera mu dzina la mpingo umenewo kapena bungwe limenewo ngati ine ndikanati ndipite chifukwa cha mbale Neville ananena kuti ine ndipite ine ndikanakhala kuti ndipite mu dzina la mbale Neville koma ine ndimakonda kuti ndipite pamene yesu atuma kotero inu mukhoza kupita mu dzina la ambuye yesu kuti mukakumane nawo anthuwo ndipo ine ndinali kugona pakama ndipo ine ndinakhala ndili wotopa pang'ono chigwa ichi posakhalisa kapena mochedwerapo ine ndiyenera kuti ndichoke ku chigwa ichi chigwa icho chikungumaswa mmelo wanga mpaka pamalo oterowo kuti ine basi sindingakhoze pangono pomwe kupirira izvi
ine
ndikoza kukhala ndidachokapo ndikukhala ndidabwerera ife ndinabwera tinalina leo ndine mkati mwa miles makumi anayi pambuyo pakukhala muzithapwi mu Florida chiumero konse kutayera ndipo mkati mwa miles makumi anayi a Louisville iko kunatchingika kachiwiri mbale banksud aine akukhala pano pena pake m'mawa uno ndipo tsiku lina ndikubwera mkati kuchokera ku Kingston ndi Puerto Rico kumene mmero wanga una utangokhala uli wangwiro ndipo ine ndinatsika ndege ndikadali wabwinobe ndipo ife tisanati tifike konse ku Jeffersonville iko kunatchingika kachiwiri mukuona ndi chigwachi kuno ndi bakiteriya mumpweya kapena mwina ndi Mulungu yemwe akuyesera kuti andichotseko ine kotero ine sindikumvesa izo ine ndapembera ndipo ndafunsa nthawi zochuluka kwambiri koma ngakhale ine ndinali nditangouka iwo unali pafupi filiko kum'mawa ndipo mkazi wanga ndi mnyamata wang'ono anali akugona ndipo ine ndinauka pambali ya kama ndipo ine ndinaona chiwerengero chachipulu cha wanthu amene anali atasonkhana pamalo akulu ndipo ine ndinati kwa Bile Paulo iwe upite mkati mmenemo ndikawapasa anthu amenewo makadi apemphero ndipo iye anati chabwino bambo mmaminiti pang'ono iye anabwerera ndipo anati iwe sungakhoze kupereka makadi apemphero kwa anthu amenewo iye anati inu mukumuona munthu uyu wayimapa ine ndinati inde iye anati iye anali chakuno ndipo ine ndinati aliyense amene akufuna kadi lapemphero ayimise manja awo ndipo anati ine ndinapita kukamupasa iye kadi lapemphero iye anapita kwina kwakenso ndiyeno ine nditapita chakumeneko ndipo iye anali ali kwina kwakenso tsopano ndi uyu ali apa kumbuyo komwe chakuno anati ine sindakhoze ngakhale kupereka kadi limodzi lapemphero ine ndinati chabwino Bile iwesunso wakuti upereke makadi apemphero papa lidanga lalikulu chotero pano mpaka aliyense akhoze kadi lapemphero ndilolesa chiwawa inu mukuona ndikuwasunga iwo mudongosolo ine ndinati o ine ndikhoza kumutenga aliyense pamenepo mosachiluka kuposa amene ali mudanga imene ine ndili nalo ndikuwafolesa iwo apo ndikuwapempherera iwo mmodzi ndi mmodzi ndipo iye anati chabwino ndipo iye anapotolokera chakumanja ndikupita kutali ndi ine ndipo ine ndinatemenukira mozungulira njira iyi pamene iye anali kupita njira imeneyo basi kumango muyang'ana iye ndipo ine ndinamva liwu likubwera pansi kuchokera kumwamba ndipo linati koma pa nthawi iyi ine ndiyamba kukukulitsa iwe ndipo ine ndinapenya ndipo ine sindinayambe ndaonapo khamu loteroro la wanthu iwo anali pilingupilingu kuchokera kulikonse ndipo dzina la mbale Roberts linatchulidwa linati tsopano mbale oro Roberts akubwera kuti adzakuone iwe ndipo ine ndinati ine ndidzamulonjera motani mbale Roberts anati basi momwemo momwe iye ati akulonjere iwe chabwino ine ndinamuona mbale Roberts akubwera atavala suti yakuda ndi chipala chaching'ono monga chimene Bing Crosby amavala izo zazing'ono zotumenuzidwa ndi kukokedwera pansi kachipewa kang'ono kakuda ndipo ine ndinali nditayima kukhala ngati pamwamba ndipo iye anayang'ana mmwamba ndipo anati moni mbale Branham ndipo ine ndinati moni mbale Robert ndabweresa dzanja lake anati iwe uli ndi unyinji wabwino ine ndinati unyinji ndithu mbale Robert ndipo iye anatembenuka ndipo anachokapo momwe Bile anachitira chakumanja ndipo ine ndinaganiza kodi ine ndiyankhula kwa iwo kuchokera pati ndipo ine ndinayesa paliponse kuti ndipeze malo oti ndiyankhulirepo ine ndinali muchikhalidwe choterocho dina chake pansi mwakuti ine sindimakhoza kuona poti ndiyankhulirepo kwa iwo ndipo mwina wake anati chabwino bwerani chakuno ine ndinati chabwino iwe sukanakhoza kuona bwinoko kumeneko ndipo ine ndinayamba kudusa pamalowo ndipo ine ndinakumbukira izi ndiye ine ndinati chinthu chachikulu choti ine ndichite ndikukhalabe wodzichepesa mu mtima wanga nthawi zonse pamaso pa Mulungu ndi wana ake ndipo ine ndinachoka m'masomphenyawo ndipo ine ndinaganiza kuti zimenezo zikutanthauza chiyani mwina mwake izo zikutanthauza kuti ife titakhala nazo zoterozo kapena zili kuti izo kodi iye akakhala ali kuti inu mukuona nthawi zina mumasomphenya iye samakuza iwe kungoti kuti iye amangoyankhula ndipo iwe basi zili mwafanizo monga ndipo ine ndikutsimikiza inu amene mumawerenga baibulo mukumvesa zimenezo ndiyeno ine ndinapita muchipinda chakukhomo ndipo ndinakakhala pansi kwakanthawi pang'ono ndipowo unali pafupifupi half past 3 kapena 4 koloko mmawa ine ndinakhala watulo kwenikweni ine ndinabwerera ndipo ndinakagona pansi ndipo ine ndinalota loto ndipo ilo linali loto losamvetseka kwambiri ndipo pafupi ambiri anosa inu mumudziwa mmodzi wa mamanejala Jack Moore mbale Jack Moore ine ndamudziwa iye kwa zaka ine ndimaganiza kuti ine ndinali kunja kokacheza ndi mwana wawo wamkazi msungwana wapafupi usiku wa zaka 17 ndipo ndinali ndidamutenga iye pa dzanja ndikumutsogolera iye chokwera phiri Jaki wang'ono kabwino ine ndamudziwa iye kuyambira pamene iye anali chabe khanda loyamwa ndipo ine ndinali kumutsogolera iye chokwera phiri ndipo ine ndinapita midadada itatu ya munzinda chokwera phiri ndikumutsogolera msungwana uyu ndipo ife ndinabwera pansi pa mtengo waukulu ndipo iye anakhala pansi ndipo monga wochuluka asungwana azaka zopitira khumi lero amavalira masiketi amenewo omwe inu mukudziwa okhala ngati otumukira kunja ndipo iye anali atavala mtundu wa masiketi amenewo ndipo iye anatenga siketi yaing'ono iyi ndikukhala ngati kuiyamba katitsa iyo apo ndikukhala pansi ndipo monga wanthu ang'ono nthawi zambiri amayang'anana pawina ndi mzake iye anapinda manja ake monga chonchi ndikuyamba kumayang'ana mmwamba choloza kumlengalenga chabwino Jaki ndi msungwana wang'ono wabwino kwambiri koma iye ali ndi kamwe yayikulu kwambiri ndi maso akulu kwambiri ndizokhala ngati tsitsi la mchenga osati wokopa kwambiri koma ndidona wang'ono kwenikweni ndipo ine ndimakoza kuwaona maso ake akulu pamene iye ankayang'ana choloza kumlengalenga ndipo momwe kunyezimira kwa mlengalenga kunali mu maso ake chabwino ine ndinapita pafupi mapazi asanu kuchokera kwa iye ndipo ndinakhala ngati ndagona pansi kambali monga chonchi ndipo ndinapeza kaudzu ndikukayika iko mkamwa mwanga ndikuyamba kutafuna pa kaudzu aka ndipo ine ndinayamba kuganiza ine ndikuchita chiyani pamwamba pano bwanji ine bambo wachikulire ndipo ndi msungwana wang'ono uyu bwanji ine ndinati ine ndine wokwatira ndipo ndili nalo gulu la wana ine ndilibe ntchito iliyonse pamwamba pano ndi msungwana wang'ono uyu ndipo ine ndinayamba kuti ndizinyamukapo ndipo pamene ine ndinatero liwu linadza kuchokera mu mtengo ndipo linati izi zili kwa chizindikiro ndi mwachifukwa ndipo ine ndinaukapo ndipo ine pafupi ndikanafuula kubwebweta kutulo ine ndinaganiza ndikudabwa ngati izo zikutanthaza kuti ine ndidzabwerera mbuyo kapena china chake kuchitika kwa ine chabwino ine ndinaganiza ngati ine ndili ndiyese kuti ndigwirise ntchito malingaliro anga omwe ndiye ine ndifika pozisakaniza izo zonse kotero ine ndingoyembekezera pa mulungu ndipo ine ndinayamba kupemphera ine ndinati ambuye kodi loto limenelo likugwirizana ndi masomphenya waja mu gawo loyambirira chabe la usiku kapena kodi ilo likutanthauza chiyani ndidatha kuyembekezera nthawi ina mwina mwake ola mkazi wanga anali atauka kale ndipo anali atakonza kale kadzusa ndiye liwu linabweranso kachiwiri ndipo linati pitabe ku Kingston ndipo zikawuzidwa kwa iwe kumeneko choti nkuchita kotero mwamsanga ine ndinapita ku Kingston ndipo iwo anadziwa lachinayi madzulo kuti ine ndikanakakhala kumeneko lachisanu ndipo kulengeza konse kumene ife linali nako ine sindili wabwino kwambiri pakupanga kapena kuganizira maunyinji chifukwa ine kawiri kawiri ndimasinjirira pa izi koma usiku oyamba ine ndikananena kuti ife tinali nawo pafupi 10 o pafupi anthu 12 kunja kwa iwo unangodziwika kwa tsiku limodzi lokha ndipo tsiku lotsatira iwo anayamba othamanga mailosi anayi pakulandirana kukwera phiri wotamanga mmodzi amakhoza kutamanga kwa maola anayi ndiyeno kumulola wotamanga wina kupitiriza pa phiriro ndipo usiku wachiwiri uko kunali pafupi 5 ndipo usiku wachitatu iko kunaganiziridwa wozungulira 15 mwina mwake 20 ndipo uko kunali 5 kuchulukisa 5 anadza kwa ambuye ndipo masombenyawo anali mpingo wa ung'ono msungwanayo anali namwali mwana chabe ndipo izo zimatanthauza unamwali wa mpingo ndipo midadada itatu ya mu mzinda chokwera phiri anali masiku atatu amene ine ndikanatumikira
ndipo utenga mpingo waung'ono waunamwaliwo wautumiki wanga kuchokera kumene iwo unali kuyika pamwambapo mu zinthu za Mulungu mpaka iwo unagwedeza chisumbu chonsecho ndipo atumiki ndiwo anthu ozungulira akulira ndi kupemba ndi kuwumiriza usiku wokha kapena uwiri wowonjezera mabwana a mzinthu ife tinapita kuchokera kumeneko ku Puerto Rico kumeneko ife tinakakumana ndi chachikulu chisangalalo chapamwambako ndipo zikwi kuchulukisa zikwi anadzaza mubwalo mpaka iwo anaganiziridwa zikwi zina zinayi za miyoyo yofunika inadza kwa Ambuye Yesu ndipo pakupita ine ndikuyembekeza ine ndikananena izi kwa mpingo wanga womwe koma ine sindikanakoza kuchita izo kunja muchigulu kuzungulira pamene anthu akwanu kulibe chifukwa izo zikoza kupenyedwa molakwika koma ine ndili nalo dzina la oweruzayo pano pachidusa cha pepala yemwe anapereka ndemanga pamene ife tinali kuchoka kumwe pano iye ndi gulu lake ndipo iye anati ife talemekezedwa muchisumbu kukhala nawo atumiki osiyana iye anati pamene bambo Billy Graham angochoka pachisumbu posakhalitsapa ndipo anati ife tinali nawo msonkhano waulemerero iye anati koma Billy Graham anangotibweretsera ife utenga omwewo umene ife takhala tikuumva nthawi zonse
iye anati ndiye ife tinalemekezedwa kukhala ndi bambo Roberts pachisumbu iye anati ndipo bambo Roberts anatipasa ife msonkhano waukulu wa masiku atatu koma anati zolipira zinali zokwera kwambiri mu hotelo anati anasiya madola zikwi makumi atatu ndi asanu pa usiku utatu zoti tilipire ku hotelo iye anati ndiye bambo Osborne anali pano yemwe anali wantchito wopambana wa khristu koma anati pamene bambo Osborne anachoka apo panali kusimidwa anati izo zimaoneka ngati chilichonse chinali chitapita koma anati ife tinazindikira mu msonkhano uwu kuti apo kwenikweni panalibe mkomwe aliyense pa nsanja kuti mbale Branham amupemberere koma anati pamene misonkhano inali itatha ife tinatolera zodzaza magalimoto ndi mipando yakale ndi ndodo ndi chilichonse kunja pakati pa omvetsera iye anati uyo sanali munthu nthawiyi mulungu anabwera kwa ife iye anatero ine ndinati kusati muziyembekezera mapemphero anga koma mapemphero anu kunja uku sanjikani manja anu pa wina ndi mzake ndipo iwo amabweresa mwina mwake dazeni kapena awiri pa nsanja ndipo pamene kudziwa za mmitima kumabwera pansi anthu anali akungofuula ife tinkakhala mu hotelo ya kalasi yachinayi ndipo tinalipira zogula zathu zomwe ndi maulendo ife weni inu munathandizira kuchita zimenezo inu weni ndi zachikhumizanu zimene inu mumanditumizira ine ndizo zimene zinachita izi ndipo ine ndikufuna kuti inu mudziwe kuti kuchokera mwizo zonse inu muli nalo gawo la izi ndipo mu tsiku lalikulu la ulemeyo limene likudza Mulungu adzakupasani mphoto inu pa izo onani inu simunachite kukhala ngati munthu mwina mwake apita ndi kukachita china chake ndiye inu mukuona pamene munthu amene achoka iwo amaganiza kusiyidwa kwa mkulu Mulungu atisiya ife Mulungu samakusiyani inu iye ali ndi inu nthawi zonse maona ndi inuyo basi mwakuchuluka mwizo monga aliyense monga aliyense Mulungu akhoza kumugwiritsa ntchito munthu kwa utumiki wina wake koma izo sizikutandauza kuti munthu ameneyo ali nacho chosankha pa Mulungu ndi chikhulupiriro chanu chomwe mwa Mulungu ndipo iwo amakhoza kupita kunja uko mu ngolo yaing'ono ya magudumu yachikale imene iwo angatenge monga chikuku cha magudumu cha mwana ndi kupanga bolodi ndi kuwagoneka anthu pa iyo ndi kuwagubuduziramo iwo mkati ndipo atatha msonkhano njira zonse za mjaha zitayeretsedwa iwo amangopitirirabe ndi ngolo ndi kukongolola za zing'ono zachikale ndi mipando yaikulu yachikale ndi ndodo ndi timakama ndi makama ndipo basi kumene iwo anangoyenda kuchokapo ndipo anazisiya izo kupaka kuti kukhalapo kwa Ambuye kunali pamenepo ndicho chimene ife tikufuna kuchiona munthu wachoka pa chithunzicho ndiye Mulungu ali kusuntha pobwereranso basi kuti tithandizire tsopano mawu uno ine ndati ndiyangule mu maminiti pang'ono ndipo ine Ina wafukusanya mata kuti asatulutse tepi. Masiku atatu ine ndayesa zolimba kulingalire. Ine ndikayankhula pachiyani? Ndipo mawa uno ine sanachoke ine ndinamvelera chenjezo lolimba kwenikweni mu mtima wanga kwa mpingo. Ndipo ine ndinawawuza iwo tengani tepi koma musati muzituluse izo kuti zigulitsidwe. Koma ife tisanafike pochita ize ine ndikanafuna kuti ndikupatseni inu ugoni waung'ono chabe kuti iwo mwina ungakuchitireni inu ubwino. Iwo unandichitira ine ubwino. Ife tinapita pa ulendo masiku atatu wokaweza. Iwo ndi Jean, ndine mwini, ndi mwana wanga wamwamuna, ndiye Paulo, ndi mkazi wake. Uko kwa nzanga yemwe amabwera kuno kukachisi. Wochokera uko mu Georgia. Ndipo iwo anatitengeranso ife pobwerera kuchithaphwi china. Ine sindikudziwa chabe kumene iko kunali tsopano. Pafupi ndi Okeechobee kapena china chake monga choncho. Ine sindikudziwa dzina limene amwene achi Seminole awo analipatsa iyo. Koma ngakhalebe ife tinali mamayiro ambiri pobwerera. Ndipo mʼbale uyu Evans, mʼbale wake ndi wochimwa. Ndipo iye ndi msodzi wamkulu. Ndipo iye anabweleranso mu zitapi miyezi ingapo yapitayo. Ndipo iwo alinazo zimene iwo amazitcha mbobo wapansi. Ndipo mbobo wapansi unamuluma iye. Ndipo iye anangokhala moyo mwapang'ono. Pazi lake linatupa. Ndipo iwo anamutengera iye kwa madokotala. Ndipo iwo anamupasa iye kubayidwa. Zinthu zimenezo zakupha. Ndipo iwo ali ndi za kamala thonje zochuluka kumeneko naponso. Kamala thonje mphiri angazi wofika mpaka na utali wa mapazi makumi awiri. Ndipo pamene ife tinali kuweza kumeneko ine ndinali nditagwira nsomba yayikulu kwambiri. Ilo linali tsiku lenileni lakupuma. Ndipo iyo inali yayikulu kwambiri ine ndinakonza kuyitulusa iyo kuchokera mʼmadzimo. Ndipo iyo inangowongola mbezayo ndipo inapitabe kapena kudzikoka yokha momasula. Ndipo ife tinali nawo makakana ambiri pafupi mapaundi zana ndi makamu asanu amakakana akulu. Ndipo izo zina za izo zolemera mapaundi angapo ndipo kuchokera mapaundi anayi mpaka asanu ndi awiri asanu ndi atatu. Ndipo ine ndinakola imodzi yayikulu iyi ndipo iyo inamasula. Ndipo ine ndinaponyeranso ndipo ine ndinakola imodzi ina pafupifupi mapaundi asanu ndi imodzi asanu ndi awiri. Ndipo ine ndinali ndi ndodo yayitali imene iwe umachita kuyigwira ndi ziyangoyango zaka kombo. Ndipo mbale Evans anali ife tinali tosonyowa chifukwa choyenda m'madzi chifukwa ndikwa madambo basi. Ndipo iye anali atavula nsapato zake ndipo anakwinya miyendo ya thalauza lake ndipo anali atakhala pamalo ang'ono owuma kukhala ngati akuwumisa zovala zake. Ndipo iye anayiona nsomba yayikulu iyi ikusambira mozungulira mutchire. Ndipo ine ndinali kudusa kunka kwa iye. Iye anati miniti chabe mbale Branham ine ndikakutengerani inu iyo. Ndipo iye anathamangira kumeneko. Ndipo ine ndinali nditayikoka iyo ndikukaniza kuti nsombayo inali pafupi yophedwa ili muziyango yangu. Ndipo iye anathamangira uko kuti akayitenge iyo. Ndipo pamene iye anatero iye anakuwa molira. Ndipo pano iye anabwelera mbobo utamuluma iye. Ndipo ife tinayang'ana pa iwo ndipo apo panali mabowo a dzino mu pazi lake pamene mbobo unali utamumenya iye. Ndipo ilo linali kumupweteka iye moyipa kwambiri mpaka misozi inali mu maso ake. Anali anamvelera ngati kuti mafupa ake anali akuchita zanzi basi. Ndipo apo ife tinali mayilosi ambiri kutali muchithaphwi. Iye ndi mwamuna wamkulu kuti uchite kumunyamula. Ndipo pamene njoka ikuluma iwe iwe umadwala kwambiri mu maminiti pang'ono mpaka iwe basi umakhala pafupi kufa. Ndipo liwo anali ali pamenepo atayima. Ndipo china chake chinabwera pa malingaliro anga. Inu mukadali Mulungu. Ndipo pamene iye anali atagwira pazi lake ndikuligwira ilo molimba ndipo mabowo akulu a dzino awo mmenemo pamene mbobo unali utamumbwandira iye ine ndinayika manja pamalo amenewo ndipo ndinati Ambuye izo zalembedwa mu mawu anu. Iwo adzaponda pa mitu ya njoka ndi zinkhanira ndipo palibe kanthu kati kadzawavulaze iwo muli monse. Ndipo panda iyomweyo ululu uliwonse unasiya pazi lake anavala nsapato zake ndipo anaweza siku lonse anapita mkati usiku umeneyo ndipo anakawawuza iwo za zimenezo iwo anati iwo kuli bwino kuti upite kwa dokotala iye anati ngati mulungu wanditeteza ine mpaka apa iye andisamalira ine njira yonseyo ife tinaweza masiku atatu wopanda ululi wakudwala konse mulungu panobe akadali mulungu iye amasunga lonjezo lililonse ndipo mautumiki wanga wonse ndiyo ndawi yoyamba imene ine ndinayamba ndamuonapo mulungu atabwera pakulumidwa ndi njoka kwa iyo inali ndawi yoyamba imene ine ndinayamba ndakhalapo nawo mwayi kuti ndimupempherere wina wake wolumidwa ndi njoka. Pasifungo kulolaninu kudziwa kuti iye amasunga malonjezo ake onse ndipo mawu ake ali abwino ndi woona. Amen. Kumbukirani misonkhano usiku uno lachitatu likubwerali ndipo pembererani wina wake tsopano yemwe akusowa kwenikweni kuti apemphereredwe. Ameneyo ndine. Ndipo kumbukirani ukakhala pa msonkhano wa mbale Roberts pamene iwo kubwera mutaoni ndipo kamulonjereni iye kuchokera kukachisi. Ife tisanati tiwerenge malemba ine ine ndikanafuna kuti ife tiime pamapazi athu miniti yokha ndipo popanda zimwenyemwenye tiyeni tingoimba kolasi kapena ziwiri za nyimbo ya ulemerero yakale iyi ya mpingo chikhulupiriro changa chikuyang'ana mmwamba kwa inu chabwino aliyense alumikizane kumene ndine tsopano ndipo tiyeni tiyimbe iyo ndipo musati muganizire zamomwe inu mukuyimbira iyo zingoyimbaniyo kwa ulemerero wa mulungu kodi inu mungatipasa ife kusogolera pa iyo mbale nevyo. Yowela misidwa ine ndikanafuna kuti ndiwerenge kuchokera mu zolembedwa zopatulika za Baibulo Matei woyera mutu wa 7 ndimeza 13 ndi 14 ndipo mulole ambuya wonjezere madzeso awo wolemera pamene ife tikuwerenga izo. Lowani inu mkati pa chipata chakhwalala pakuti chotambalala ndicho chipata ndipo njirayo ndiyotakata imene imatsogolera kuziwonongeko ndipo ambiri kumeneko amakhalapo amene amapita kumeneko nayo chifukwa khwalala ndilo chipata ndipo yobabatiza ndiyo njira imene imatsogolera kupita kumoyo ndipo apang'ono kumeneko amakhala amene amayipeza iyo. Yeni tipemphere. Oh God who brought again the Lord. Mulungu amene munamubweretsa kachiwiri Ambuye Yesu kuchokera ku imfa ndikuchokera kumanda
and has presented him to us this morning as
a living sacrifice.
We humbly
dedicate our lives to be in pamalingaliro akuti inu mukanakhala wokumbukira chotero za ife pamene ife tinali tikadali ochimwa akufa muchimo ndi zolakwitsa inu munamutuma mwana wanu yekhayi wobalidwa wopangidwa mwa maonekedwe anofu ochimwa kuti akhale chitetezero cha machimo athu kuti osalakwa povutika chifukwa cha ochimwa akakhoze kutiyanjanisa ife pali modzi kachiwiri muchiyanjano ndi inu.
Oh God, if there is sin in our midst this morning,
ngati lilipo tchimo pakati pathu mawa uno, china chake chimene chikanakhoza kutchinga mzimu woyera kuti utibweretsere ife uthenga wa Mulungu kwa uliwonse wa mitima yathu, ife tikupembera kuti modzichepesa Ambuye, inu mutikhululukire ife za zolakwisa zathu.
Cleanse us by the blood of the Lord Jesus,
whom we know in ourselves that we are nothing, and we confess that we are nothing,
but thou art holy, thou art true, thou art righteousness, thou art very
kind
of mercy, and we humbly groove to the dead as
ngati miyoyo yolapa monga umboni wapitira kumene posachedwa apa kuchokera ku Jamaica ndi kuchokera ku Puerto Rico ndi kumene inu mwachita ntchito zopambana choteruzo.
Oh God, ndicho
chizindikiro chakudza kwa mmodzi wolungamayo omwe inu munamuombolera mbale Evans kuchokera ku mano achiphe cha njoka ija.
Because he was a believer, and your word always is true.
Zonse, oh,
now, Lord, deliver
Ambuye,
us from the pain of death.
Umene ndani watiruma, ndipo watipasa ife chiphe.
Ulole
mankhwala anu amachiriso mmawa uno Ambuye, alowelele mizimu yathu ndipo atitsuke ife kukusalungama konse. Izani matenda matupi a mnofu amene asuwekera pansi mwa mphamvu za ndani. Onse amene ali mukukhalapo kwa umulungu mulole iwo akhale ochiritsidwa. Yankhulani kwa ife tsopano kupyolera mu mawu anu olembedwa Ambuye, osadziwa choti ndinene koma inu muchipereke icho, ndipo inu mutichenjeze ife Ambuye ndi kutipanga ife kukonzekera kudza kwanu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha Iye. Amen. Ine nthawi zonse ndimakhala wotetelako pang'ono chifukwa ine ndikuyembekezera tsopano, ndipo Sunday school ine ndikuganiza iyo yatuluka. Koma pali china chake za iyo pamene ine ndibwera kwathu, ine ndimangomverera ngati ine ndinayo nthawi yochuluka. Inu mukudziwa ife tili mu liwiro lochuluka kwambiri mulimonse, chotero ife tingoyenera kuti tizimukhulupirira Mulungu.
Our Lord was giving this stern warning to the people of his
Ambuye
generation,
watu anali kupereka chenjezo lolimba ili
kwa anthu
ambado wake,
anthu
amene anali achipembedzo kwambiri.
Ndipo iye
anati khwalala ndilo chipata, ndipo njira ndiyo kabatiza imene imatsogolera kumoyo, ndipo apang'ono kumeneko adzakhalapo amene ati adzayipeze iyo.
Now, that wasn't because they wasn't religious. They were very religious. And because they trusted in the church and certain creeds and denominations, and because they believed in God, they thought everything was all right. But he was telling them that there would be few left.
And
Ngo ine ndikudabwa mauno ngati ine sininga koze kufanizira mbado umenewo kwa mbado uno.
Onani
izo zinali pakutseka kwa mbado wa Chiyuda.
Ngo iye anali kuwalozera mbuyo kuina yosiyana
ndi mapeto osiyana a nyengo zosiyana.
I was telling them that the very thing
that had been done in former dispensation was being done before them.
And they failed to recognize it. And let's see some of the things that he was talking about. They, for instance, could not believe God was in that man.
Zimenejo inali chokundwisa cha chikulu kwambiri.
Zimene iwo anali nacho
kuti akwere pa icho.
Inali
momwe kuti iye pokhala munthu.
Komabe
ankadzipanga iye yekha kukhala Mulungu. Iwo sankakhoza kuona momwe Mulungu akanakhoza kukhala munofu wa umunthu.
And in all ages, in all times, God has always dwelt in man. Man is God's
agent.
In every generation,
God
speaks to
Mulungu
his people
through
his lips.
Ye ndai zonse amamusanga wina wake kapena china chake chimene iye angakoze kuchigwirisa ntchito.
Ngo iye analozera kwa iwo ngati kukhala
chopunthwisa chotero zokhuza Abraham.
Iye anawawuza iwo ngati inu mukudzitchanokha
wana a Abraham.
Abraham
atate wanu.
Iye
anaona tsiku langa ndipo anakondwera kuliona ilo.
Abraham
mneneri.
Ndipo
panda kukayika kuti Yesu anali kulosera kwa iwo kuti iye anali atatsimikizira kwa iwo kuti iye anali Mesiya.
Ndipo chizindikiro cha Mesiya
chinali kumutsatira iye. Ndipo izo zinali zili mwanjira imeneyo kupyola mu mbado uliwonse.
Icho
chizindikiro cha Mesiya.
Komabe
iye podzipanga yekha Mulungu
Mesiya
mwini wake. Izo zinawapundisa iwo.
Iwo
sakanakhoza kuzimvetsa izo.
Now when Abraham, so bano, when
they call
their father,
when
God,
ana Mulungu,
he was also in flesh,
because
he eat the meat of a calf.
Kwa iye anadya nyama ya ng'ombe, anadya mkate wa chimanga,
ndikumwa
nkaka ndi batala,
mukukhalapo
kwa Abraham, ndipo komabe,
iye anali
Mulungu. Abraham anamuzindikira iye Mulungu ndipo anamutcha iye Elohim chimene chili Yehova wamphamvu zonse. Munthu atavala zovala ali ndi fumbi pathupi lake ndipo anakhala pansi pa mtengo kufuna
nthunzi
ndikumadya nyama ndikumwa mkaka. Ye Ayuda ozizira
antima wankhanza
aumbombo achilungamo sakanakhoza kumukhulupirira iye kuti angakhale mwana wa Mulungu ndipo ankamutcha Abraham atate wawo.
Ndipo iye anali
walola iwo kudziwa kuti iye anali kuchita zinthu zomwezo
munofu
wake zimene Mulungu anachita munofu wina pamene iye anakumana ndi atate wawo
Abraham.
Ndipo Abrahamu anazikhulupirira izo
ndipo
iwo sankakhoza kukhulupirira izo.
Inu mukuona
pamene Abrahamu anali atakhala pansi pa hema yake
ndipo
iye anali atapanga kusankha. Ndipo kusankha kumeneko kwabweretsedwa pamaso pa munthu aliyense yemwe wabadwa mu dziko lino.
Mtengo
wa zabwino ndi zoyipa wayikidwa pamaso pa munthu aliyense. Ndipo pamene Loti mzukulu wake ndi abusawo anayamba kukanganira
zamalo,
Abraham pokhala munthu wolungama ananena kwa iwo mungolola kuti pakhale popanda makangano pakati pathu. Inu mungosankha njira yanu yakopita. Mawu amenewo amabwera kwa moyo wa wokhulupirira aliyense. Ndipo zili pamaso pa inu mmawa uno, ndipo zili pamaso pa ine. Loti sanali kuganiza kuti iye anali kupita kukabwerera mbuyo, koma iye anapita kuyangʼana cha ku Sodomu kumene zinthu zinali zophweka. Ndipo pali nthawi zambiri zimene ife timayangʼana cha ku njira yophweka. Ine ndicho wina mpingo uwu wakuti wakuti. Ndipo inu mukuona palibe yemwe ananene chilichonse motsutsa izi, chifukwa ndi mpingo waukulu kwambiri mu mzindawu, njira yophweka. Nthawi zambiri ife timachita zimenezo pamene ife tili olakwitsa. Kumbukirani, ngati inu mutsatira Khristu, inu mudzakhala muli kudedwa ndi wanthu, pakuti onse amene akhala mwa Mulungu mwa Khristu Yesu adzasautsika nako kuzunzidwa. Ndipo ngati inu mubwera kwa Khristu, inu simudzabwera mwa mpingo uliwonse kapena chipembedzo chilichonse kapena kachikhulupiriro kalikonse. Inu mudzabwera mwa magazi. Ndiyo njira yokhayo yoloweramo. Ndipo inu simungakhoze kumubweretsa mmodzi aliyense ndi inu. Inu mudzabwera nokha ndi kuyima pakuvomereza kwanu kwanu ndi chikhulupiriro chanu chanu. Inu simudzabwera pa abusa kapena pa chikhulupiriro cha amayi wanu. Inu mudzabwera ngati munthu payekha pamene inu mubwera kwa Mulungu. Ndipo nthawi zambiri ife timapanga kusankha kopusa kumeneko. Banji ngati Loti pamene iye anaona chilichonse chophweka, iye anaona kumene kunali ndalama zochuluka ndi kutchuka kochuluka, chifukwa iye akanakakhala mlendo ndi munthu wanzeru wophunzira werenga maganizo kochuluka. Ndipo iye akanakhoza kudya zinthu zina zake, ndipo komabe nkusunga chipembedzo chake. Iye anaganiza, ine ndinacho chikhulupiriro mwa Mulungu, kotero ine ndingopita kumusi kukalowa mu Sodomu, ndipo ine ndikapanga ndalama zina zapadera. Ndipo ine ndikakhala munthu wotchuka, mwina mwake mlaliki wodabwitsa. Waona, iwe uli nako kusankha kuti ukupange. Ndipo amu mpingo ali nako kusankha kuti akupange. Ine ndipita uko kumpingo wina wake uwu, oyo aliyense mutaoni akuganiza kuti uwu ndi wopambana, bwanji ameya a mzinda ali mu mpingo umenewu. Tsopano iye akanakhoza kukhala wa mpingo umene unali wabwino kwenikweni. Koma apabe iwe uyenera kuweruza mpingo umenewo ndi wanthu wake. Nthawi zina iwo amapitako chifukwa ndiyo njira yotchuka. Anthu amavala bwino amene amapita kumalo wena akewo. Ndipo apo ndi pamene ife timapanga kulakwisa kwa ngozi. Tsopano zindikirani izi. Ndipo Abrahamu chinthu chokha chimene iye akanakhoza kuchita chinali kutenga kusankha kwa chiwiri. Ndipo nthawi zina kusankha kwa chiwiri ndi kwabwino kuposa koyamba, ngati iko kutengedwa monga choncho. Zindikirani, sikunali motalika pamene Loti anaona mzinda waukuluwo, iye sanamuone mkazi wake akusandulika chulu cha mchere, ngakhale iye sanauone moto ukutentha mzindawo. Koma Abrahamu anatenga njira ndi onyozeka pang'ono a Ambuye. Iye anakhala mu zipululu. Ndipo komabe panji ngati Sara akanati anene. Tsopano kumbukira, Sara anali mkazi wokongoletsetsa mu dziko lonsero. Ndipo kunali kulibe mkazi wokongola monga Sara. Aliyense akamuona iye ankagwera mu chikondi ndi iye. Tsopano zikanakhala zophweka motani kwa Sara kuti atenge kusankha kwa mtundu umenewu. Koma iye anasankha kukakhale ndi Abrahamu.
Oh,
akazi, musati mulole mbuyerekeza kuchititseni inu khungu pokhala otchuka ndi kujoyina izinizo. Inu mukhale ndi Khristu, pakuti ora lili pafupi. Ziwonongeko zazikulu zagona patsogolo, zoyipitsitsa kuposa Sodomu ndi Gomora kwa dziko ili. Sodomu ndi Gomora adzakhala wabwino kwa icho. Tsopano pamene Abrahamu anali atatenga njira imene anapatsidwa iye ndi Mulungu ndipo anali nako kuonetsetsa kwa dzikolo iye sanali wa ulemerero konse komabe iye ankadziwa chinthu chimodzi iye ankatumikira Mulungu ndipo iye ankamukhulupirira Mulungu kotero tsiku lina uko kuna adzamuna atatu ndipo iwo anali afumbi bwino ndi olema ndipo Abrahamu anamvera chisoni pa iwo iye anati bwerani pano ndikudzakhala pansi pansi pa mkwalangwa kwa kanthawi pang'ono chabe ndipo pamene iye anali atayima pamenepo akuyankhula kwa iwo iye anazindikira kuti iwo sanali chabe wanthu wamba mwakayankhulidwe kawo iwo anali osiyana ndipo Abrahamu anapita ndipo anakapha mwana wang'ombe ndipo anamusenda iye ndipo Sara anamuwuza kuti apange mkate ndikukonzekera kuti awadyese iwo
tsopano
kumbukirani awiri a iwo anali angelo angelo munofu wa umunthu ndipo mmodzi wa iwo anali Mulungu mwini wake ndipo mmodzi yemwe anali Mulungu anali msana wake atautembenuzira ku hema ndipo Sara anakhala mu hema ine ndimakonda kumuona mkazi akusunga malo ake monga choncho osati kumapita panja ndikumamuwuza mwamuna wake choti nkuchita ndi nthawi iliyonse imene wina akabwera kumeneko koma iye anakhala mu hema palibe zokayikitsa mwina mwake akutsuka mbale kapena akuchita china chake ndipo mmodzi uyo amene anali Mulungu iye anapitirira kuyang'ana mozungulira chaku Sodomu ndipo iye anawawuza iwo chimene iye amati akachite ndipo angelo awiri anapita kumusi mkati mmenemo kuti akalalikire uthenga koma mmodzi anadzalira mbuyo ameneyo anali mmodzi yemwe anali Mulungu ndipo iye anati ine sindichita kuzibisa kwa Abrahamu zinsinsi zimene ine ndikuzidziwa kwa iye akhala wolowa wa dzikoli ife tilinawo ufulu mmawa uno mpingo kuti tiziwe zinsinsi zakudza kwa ambuye pakuti wodalali wopanga mtendere iwo adzatchedwa wana a Mulungu wodalali iwo akuchita njala ndi ludzu iwo adzakhalali odzazidwa wodalali angwiro mu mtima pakuti iwo adzamuona Mulungu wodalali ofatsa pakuti iwo adzalandira dziko lapansi iye ngati mpingo wa Mulungu wamoyo uli woti udzalandire dziko lapansi palibe zinsinsi zabisidwa kwa iwo zonse zimene atati andiwuza ine ine ndakuwuzani inu anatero Yesu ndipo iwo sankakhoza kumukhulupirira iye kotero mumasiku a Abrahamu monga iye anali kulozera kwa iwo iye ananena kuti monga Abrahamu anali kuyankhula kwa mngelo ndipo msana wake unatembenuziridwira ku hema ndipo iye anamuwuza Abrahamu iye amati adzamuchezere iye ndi mwana ndipo Sara mu hema anaseka ndipo iye anati nchifukwa chiyani Sara anaseka kodi iye anali kusonyeza chiyani nchifukwa chiyani Sara anaseka awa anali maola ocheka okha chisanachitike chiwonongeko pamene izo zinali kuchitika basi chiwonongeko chisanachitike moto umene unabwera kuchokera kumiyamba ndipo unautenthapo mzindawo ndipo chizindikiro chimenecho chinachitidwa ndipo Yesu anati inu mukuchita cholakwika kwa madokotala aukulu azaumulungu kwa fuko la chipembezo kumene kwenikweni mamiliyoni anali okhulupirira iye anati inu mukuchita cholakwika kosadziwa lemba ngakhale mphamvu ya Mulungu kwa mbado onga umenewu amene anali amuna ophunzitsidwa bwino amene anali masikolala ndi oleledwa ndi mpingo pamene mwana anali kubadwa iye anali chuma cha mpingo iwo umayenera kuti ukhale muisraeli masiku asanu ndi atatu akapita utabadwa iwo unali mchulidwe ndipo iwe unali muisraeli kuyamba ndi kuyamba ndipo unsembe unkabwera uchokera kwa alevi amene anali wophunzitsidwa kupyolera mazana azaka mumalemba komabe Yesu anati inu mukuchita cholakwika pokhala osadziwa malemba iwo ankawadziwa iwo mwamabuku awo omwe ophunzirira iwo ankawadziwa iwo mwamakatekizimu awo iwo ankawadziwa iwo mwaza mulungu zawozawo koma yesu anati inu simukuwadziwa iwo malemba inu simukuidziwaso ngakhale mphamvu ya mulungu ngati inu mukanakhala munda mudzi wa abrahamu inu mukanandidziwa ine ngati inu mukanakhala wana abrahamu inu mukanandidziwa ine pa abrahamu anakondwera pamene iye anaona tsiku langa pakuti iye analioneratu tsikulo pamene ine ndinayima pamaso pa iye mbuyo uko mthupi la mnofu ndikuchita izi iye anadziwa kuti uyo anali ine ndipo iye anandicha ine elohim koma pano ine ndikuchita chinthu chomwecho pamaso pa inu ndipo inu mukunditcha ine beelzebuli oh iwo amakhoza kunena ife tili naye abrahamu kwa atate wathu mukumutcha abrahamu atate wanu iye anati bwanji ife ndife ampingo ife ndife fuko lachipembezo ife ndife anthu akulu ife ndife anthu akulungu yesu anati inu ndinu mdielekezi iye ndi atate wanu kodi ine ndikanawufanizira mʼbado umenewo kwa umodzi uno tero pamene pali kwenikweni mamiliyoni a wanthu amene amadzinenera chikhristu ndipo nkusadziwa mochuluka za mulungu kuposa momwe nkafula akanadziwira zawalupanga wa chiigupto alipo amuna ndi akazi lero kwenikweni mamiliyoni akudzinenera chikhristu omwe amadzitengera khristu samadziwa mfundo yoyamba ya mphamvu ya chiukisiro chake ndipo sanayambe alawapo ubwino wake iwo sanayambe amvererapo mphamvu yake maso awo achititsidwa khungu kwa choonadi anati inu ndinu akhungu atsogoleri akhungu kodi ngati wakhungu atsogolera wakhungu kodi wonse sagwera mudzenje ye iwo anaganiza ife ndife akhristu ife ndife okhulupirira ife ndife amipingo yapamwamba imene ilipo aphunzitsathu ndi masikolo ophunzitsidwa bwino kwambiri amene alipo ndipo komabe yesu anawawuza iwo kuti iwo sankadziwa ngakhale malemba mukuona momwe mulungu anabisira izo kwa maso a nzeru ndi alunda ndi kuziwulula izo pa makanda monga amene atadzaphunzire oh mphamvu yayikulu ndi kupanda malire kwa mulungu momwe iye alili wabwino kwa omwe akukhumba kuti aziyenda molunga pamaso pa iye iye sadzawabisira kanthu kabwino kalikonse pokuona dziko limene pamene fuko lathu dziko lathu lafunditsidwa ndi chinthu chomwecho yesu angafuna kuwongola iwo moyenera iwo anati oh abrahamu ndiye atate wathu ndipo ife tidzakhala mu ulemerero musadini mudandaule za zimenezo chifukwa ife timakhulupirira mwa mulungu ife ndife aphunzisi ndipo ife timakhulupirira mwa mulungu ndipo ife timaphunzitsa wanthu wathu ndipo iwe ndiwe yani kuti ubwere pozungulira pano ndi kachizindikiro kakang'ono kachinsinsi kachikale ndi kuyesa kuzitha izo mulungu iwe suli kanthu koma belzebule apo inu muli iwo anali nato tizikhulupiriro tawo ndi chipembedzo chawo yesu anawawuza iwo ndinu mdierekezi taganizani za izi ndipo ine ndikanawufanizira mʼbado umenewo kwa uwu lero pamene ife tili nawo mamiliyoni olowa mipingo ife tili nawo makumi a zikwi ndipo mulungu amabwera pansi kuti adzakhale mu mpingo wake kachiwiri ndikuti adzachita zinthu zomwezo zimene iye anachita kumeneko kuti adzipange iye mwini yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse ndipo anthu akutembenuzira msana wawo kuchoka kwa izo mowirikiza wena kuti akhale wotchuka wena kuzemba kuti apange kusankha izo takakamizidwira pa wanthu iwe uyenera kupanga kusankha iwe sungakhoze kuyima pakatikati iwe uyenera kunena inde kapena ayi iwe sudzachoka konse pa khomo ilo munthu yemweyo amene iwe unabwera mkati iwe sungakhoze kuchita izi iwe uli nako kusankha koti upange kupangireni iko kwa khristu mawa uno iwo ankaganiza chilichonse chimene chinali cha mpingo tikanati chidzapulumusidwe yesu anati kwalala ndilo chipata ndipo njirayo ndiyobabadisa ndipo koma apang'ono kumeneko adzakhalapo amene atadzayipeze iyo choleni ine ndikutengezeni inu mmawa uno mpingo kalani osamalitsa izo zimanenda nthawi lero muchilungamo chawe katatu kukhudisidwa kwaweka mbado wachinyengo umene zetili kukhalamowo ola limene pamene amuna ndi akazi amayima mu mipingo ndi mu mipando ndi kumayimba nyimbo za mulungu ndi kuyenda akutuluka mu tchalisi chimenechi ndikukasuka ndudu ndikukamwa kachasu ndikupita ku zovina ndikukhalira moyo kwa ziko ndikunena nthabwera zaupe zakuda ndikudzitha okha akhrisitu pamene amuna ndi akazi angakhoze kuyenda kuchokera paguwa kapena kuchokera ku mpingo ndikuchokera kumalo amphamvu ya chiukisiro pamene chizindikiro chomwe chijaja umesiya chikusuntha pakati pawo ndipo nkusakhala cholengedwa chatsopano mwa khrisitu apo pali china chake cholakwika pamene mapepala angakhoze kuzifalisa zimenezo ndipo kuchokera ku gombe kupita ku gombe mbuyo ndi mtsogolo kuchokera ku zigawo zachisanu zakumpoto kupita ku nkhalango zotentha zakumwera mulungu akutumiza izi ndipo anthu mowirikiza akutembenuzira msana wawo pa izi ndiye ife tingakhoze kunena chiyani ife tingakhoze kuchita chiyani ife tibwera mbuyo kumalemba kumene iye anati palala ndochipata ndipo njirayo ndiyopapatiza ndipo koma apang'ono kumeneko adzakhalapo amene atadzayipeze iyo iye anati monga izo zinalili mu masiku a Nowa chodero izo zidzakhalanso mukudza kwa mwana wa munthu mvetserani mu masiku a Nowa dziko linadzazidwa pafupifupi monga ilo lilili lero sayansi yawo inali yoposa yathuyi iwo ankamanga masimfikisi ndi mapiramidi ndipo anachita zinthu zimene ife sitingakhoze kuzichita lero zoposa zazikulu anthu alunda ndipo okumbukirani sayansi imanena lero ili miniti imodzi kusanafike pakati pa usiku ili miniti imodzi kuti koloko igunde ola lakufa ndimochedwa kuposa momwe ife tikuganiza ine ndikuyembekeza kuti tikudalira kuti mzimu woyera umiza izi kupita mu mtima wokhulupirira aliyense monga masiku a Nowa ndi angati amene anapulumutsidwa mu masiku a Nowa kuchokera ku mʼbado umenewu asanu ndi atatu asanu ndi atatu kuchokera mu mamiliyoni ambiri iye anati kotero izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu ndipo monga izo zinali mu masiku a Sodomu kotero izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu pawopitirira makumi a zikwi uko kunali atatu amene anapulumusidwa inu munganene kwa ine ndiye mlaliki bwanji zikwi zonse zimene ziti zizikabwera ndiye tsopano mʼbale zimenezo zinapangidwa kupyola mu mibado yambiri ine ndidzakhala wodabwisidwa ngati dazeni iti ituluke kuchokera mu mʼbado uno halala ndilo chipata ndipo njirayo ndiyopapatiza ndipo koma apang'ono kumene kwadzakhalapo amene atadzayipeze iyo o ine ndikudziwa mipingo chimene iyo imanena ngati iwe uyika dzina lako pa buku ndipo iwe ukakhala membala uwu iwe uli bwino palibe lemba loterolo monga zimenezi ngati chilichonse chili nalo dzina lake pa buku ndi mu mpingo apo adzakhalapo biliyoni kuchulukisa ndi biliyoni kuchulukisa ndi biliyoni chilichonse chidzakalowa mkati ndiye mitundu yonse ya mizimu idzakakhala mkati mmenemo ndipo ndi chikhalidwe cha mtundu wanji chimene kumwamba kuti kudzakhale ndiye taganizani za zimenezo tsopano ina wakaka nati anene kwa ine tsopano dikirani miniti mbale Branham akuti ndi akuti ine ndinawamba iwo akuyankhula mʼmalilime ine ndikudziwa iwo akafika uko izo sizikutanthauza kuti iwo akafika uko konse paulo anati mu 1 korinto 13 ngakhale ine ndayankhula ndi lilime la wanthu ndi angelo ndipo nkusakhala nacho chikondi ine sindili kanthu ine ndinapita ku msonkhano wawo kuti ndi akuti iye anachita ntchito zazikulu zamphamvu ine ndinamuona iye akuwapanga akhungu kuti apenye komabe iye akanakhoza kukhala wotayika ambiri adzaza kwa ine mu tsiku limeneyo ndikunena ambuye kodi ine sindinalalikira ayi mu dzina lanu kunenera kodi simunali mu dzina lanu ine ndinkatulusa mizimu yoyipa kodi simunali mu dzina lanu ine ndinachita ntchito zambiri zazikulu iye adzanena chokani kwa ine inu akuchita kuseweruzika ine sindinakudziweni inu mkomwe halala ndilo chipata Ndipanjira ayo ndiyo pabatizo. Ndipokoma apangono kumene kwadzakhalapo amene atadza ipeze iyo. Ndiloleni ine ndikupaseni inu kufanizitsa kwina kumene kuti kukugwedezeni. Malingana ndi science ya zamankhwala mu mzinda wa Chicago. Malingana ndi kuwerengera kwa madokotala. Kuti muli milandu ya kutaya mimba 30 mu Chicago moka. Kumasiku 30 imene madokotala ali nayo. Ndi ngati ya mapilisi ang'ono awa ndi zinthu zimene iwo amamwa za milandu ya kutaya mimba. Chiwerengero chikusonyeza mu United States kuti alipo wana ochulukirapo apathengo amene amabadwa kuposa amene aliwo ana a mchikwati choyera. Kodi inu mumadziwa kuti Bible linanena mu Deuteronomy 14:2 kuti mwana wapathengo izo zikanatsatenga zaka mazana anayi kuti izo zitheretu. Anawo sakanakonza kukaima mu msonkhano wa Ambuye.
400 years.
Zaka mazana anayi mibado kumi. Zaka makumi anayi mu mbado. Akogwa anali mwana wapathengo. Iye wachokapo pa chithunzicho. Tsopano nchiyani?
Show me where it was changed.
Nsonyezeni ine pamene izo zinasindidwira. Kodi ife tikubwera kuchiyani? Ndipo tsopano amathengo chifukwa cha chigololo. Ndipo akazi odzaza machimo akuvala pa misewu monga amuna chimene chili tembelero pamaso pa Mulungu. Osuta ndudu akumwa paphando otchedwa khristu odzinenera. Mulungu amalesa gulu loterolo la ziwerewere ndiko kulondola ndiye nkumadzitha iwo okha khristu. Palibe zodabwisa kuti Yesu anati kwalala ndilo chipata ndipo njirayo ndiyo pabatiza koma apang'ono kumeneko adzakhalapo amene atadzayipeze iyo. Iwo sangakhoze kudzichepesa okha. Iwo ali okhuthala. Onani pamene David anawuzidwa za tchimo lake limene iye analichita mansanga iye analapa ndipo Mulungu anamukonda iye chifukwa cha chimenechi. Iwo ukawawuza iwo za machimo awo iwo ati ine sindidzachititsanso mdima chitseko icho kachiwiri. Zachiyani? Iwo ali nawo malo ochuluka kuti apiteko. Iwo akhoza kupita kumphanga zapathengo awo amene angalolere zoterosa.
But it's time that preachers
commanding how you analogy afarasida mathunzi sa Mulungu ndikulalikira mawu opanda kunyengerera uthenga vanthu ayenera kudzichepesa okha palibe kudzipereka pakati pa Khristu panonso. Iwo akufuna ziti ine ndine wa Methodist, ine ndine wa Baptist, ine ndine wa Chipentekoste. Zimenezo zimatanthauza choncho kwa Mulungu. Ine ndinayankhula ndi malilime, ine ndinachita zozizwisa. Ife timayika kutsimikizira konse pa zimenezo. Pamene ndicho chimodzi cha zinthu zochititsa khungu kwambiri zimene iwo angakhoze kuchita. Zedi, mvula imagwera pa olungama mofanana basi ndi pa osalungama. Mvula imatsirira mbewu mofanana monga iyo imatsiririra maudzu roi. Mvula yomweyo mzimu woyera womweyo umagwera pa wanthu. Izo akobe sizimatanthauza. Chikhalidwe chawo chiyenera kuti chikhale chosiyana. Kuchokera mkati mpaka kunja. Osati kuonesera kwakunja kapena kachionetsero. Koma mzimu wa mkati wa Mulungu wa moyo. Womwe umamupanga munthu amene cholengedwa chatsopano. Womwe umachepetsa mtima wa mwamuna kapena mtima wa mkazi pamaso pa Mulungu. Inu mukuti mlaliki. Inu mukufuna kutanthauza kuti mundiwuze ine kuti inu mukukayikira dozen kuchokera mu mamiliyoni awa ndi anu mamiliyoni anayi mu dziko. Ine ndikukayika ngati adadzakhalepo dozen amene adadzakwanise mkwatulo. Taganizani za zimenezo. Ine ndikukuwuzani inu zimene Yesu ananena pano mu uthenga. Taganizani za zimenezo. Kodi izo zafika kuchiyani? Chifukwa makhalidwe oyipa anafika pakati pa wanthu. Wana apathengo anayamba kukhala kubadwa amene zinawafutapo iwo. Onani, ife tikhoza kuyima pano kwa maola kuyika pamalo zinthu zimenezo. Ndipo inu mukhoza kuona kuti ife tikukhala mumbado wovundisitsa wotembelereka wovunda mpaka pachimake wa wanthu. Palibe zodabwisa kuti iwo palibe zizindikiro angakhoze kuziona. Palibe zodabwisa iwo sakhoza kumvera uthenga. Iwo aumidzidwa komabe kungokhala chipembezo ndi odzichepesa mwabodza. Kodi Yesu sana nene kuti mzimu kuyangula momveka mu masiku otsiriza iwo adzakhala ammutu odzikuza okonda zosangalasa koposa za Mulungu okana choonadi amwano olusa ndi onyoza iwo amene ali abwino okhala nawo maonekedwe awu Mulungu. Maona, oi wakoza kufula, zedi, wakoza kuyangula ni malirime, zedi, tikulubiliro jitata mangitila kunja ziwanda, zedi, koma izo, sisi nizimene ife, tikuzikamba, yei numuganane na kwa ine, mbale Branham, kilemba jaji Kristi idu nishiani, nindani ye mwenda wakabulu musidwe, kwa nindinu mbale Branham, ine, tikudari la zimenezo kwa Mulu, ine sindi kudziwa, ine ndikukulubilira kuti, ine ndiri. Ine ndikufanizitsa moyo wanga tsiku ndi mawu. Ngati iwo sukala mpaka pa mawu awa, ndiye pali china chake chalakwika. Ine ndiyenera kuti ndibwerere mbuyo ndikukakhala bwino. Kabwino kuti mbale Branham, pamene wanthu ayankhula ndi malilime, kodizo sizimarandauza kuti iwo ali opulumusidwa, ayi bwana. Ayi ndedi. Ine ndamvapo mfiti zachimuna ndi zachikazi zikuyankhula ndi malilime. Mitundu yonse ya zamkutu. Ine ndawaonapo anthu akuyankhula ndi malilime ndikumakhala ndi mkazi wa mwamuna wina. Ine ndawaonapo anthu akuyankhula ndi malilime ndikumadumba mwamba ndi pansi ndikumafuula ngati nyumba ili pa moto ndikutuluka kunja ndikumakapanja akakangala okhotakhota ndikuba kunena maboza ndi chilichonse. Inu mungakhoze bwanji kuyembekezera zimenezo? Ayi bwana, kukhala mu mpingo, madikoni mu mpingo, odzichepesa mabosa monga iwo angakhoze kugalira kufukwa chiyani? Inu mukhaliza kuti iwo amagula petulo la Mulungu? Ayi, koma lolemba akuchita china chake chimene chili chauve ndi chovunda ndi chotsikira pansi. Mulungu amakhala mu mtima, osati kunjaku, ndi china chake chimabwera kuchokera mu mtima. Kwalala ndilo chipata, ndipo njirayo ndiyo pabatiza. Ndipo koma apang'ono kumene kwadzakhalapo amene adadzayipeze iyo. Monga izo zinalili mmasiku a Noa, asanu ndi atatu kuchokera mu mamiliyoni amenewo. Monga izo zinalili mu masiku a Sodomu, atatu kuchokera mwa mamiliyoni. Kodero izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Ndipo inu mukuona chivundi chimene ife tilimo. Inu mukuona momwe lingaliro lilonse. Munthu iye amafika kunja uko ndipo mdielekezi amapanga alaliko ophunzira kumayima paguwa ndi kuwalola anthu kumapitirira nazo zimenezi. Tsiku lina munthu anati, ine sindikanalola iwe kuti ukhale muguwa langa, iwe ukanawapangisa azimayi anga kuchita misala. Ayi, iwo ali kale mwanjira imeneyo, izo zikanawabweretsa iwo kumalingaliro awo abwino. Wauza iwo pamenepo kuti asiye kuvala zovala izi ndi zinthu. Ndipo chabwino wina wake ayenera kuti achite izi. Ine ndinanena kwa mkazi wanga, kodi ine ndikuyamba kupenga mwini wanga? Kodi ndine wamisala? Pamene chavuta ndi chiyani ndine? China chake mkati umu tindakhoze kugwira chete. Ine ndiyenera kuti ndichinene icho. Ine sindikusamala chimene aliyense akunena. Iwe uwononga utumiki wako chabwino. Utumiki uliwonse umene uthenga unga uwononge uyenera kuti uwonongedwe. Mulungu tipatseni ife kulimba mtima kuti tiyime ndi chimene chili choonadi. Ndikunena choonadi sa icho. Tchimo samanyazi. Kwalala ndilo chipata anatero Yesu. Ndipo njirayo ndiyo pabatiza. Ndipo inu amene mukaniza mamiliyoni ndi nonse inu a Methodist, a Baptist, a Presbyterian, a Pentecost mukalowa mkati, inu mudzapusitsidwa pa tsikulo. Yesu anati ambiri adzaza ndi kukhala pansi mu ufumu. Kunena ine ndili nawo ufulu kuti ndikhale muno. Iye anati koma ana aufumu adzawatulusira iwo kunja. Kumeneko kudzakhala kuli kulira ndi kubuma ndi kukukuta kwa mano. Kuli bwino utenge kufufusa mbawa uno mkristo. Kumeneko kudzakhala kuli kumi kuchulukisa mamiliyoni kuchulukisa mabiliyoni a khristu odzimenera ndi olimbika mu moyo wawo amene adadzachiphonya chipatacho. Yesu ananena choncho. Ndi angali amene ati akalowe mkati. Ine sindikudziwa ndi angali ali kupita chinthu chokha ndito. Mulungu mundilole ine ndikhale mmodzi wa iwo. Chimenecho iye ndiye woweruza. Loleni ine ndikhale mmodzi. Inu mukuti mbale Branham, inu mungakhoze kumudziwa bwanji ndiye pamene ali mkhristu? Ine sindikudziwa. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu chimene lemba limanena. Zedi inu mukhulupirira izo. Pamene mzimu woyera unatumizidwa ku dziko lapansi, Mulungu anayankhula kupewa mu mzimu woyera. Iye anatumiza ngelo choyamba kumeneko choyamba.
ndipo iye anati pita kupyola munzinda ndi pakati pa anthu ndipo kayike chilemba pa mphumi pawo cha iwo amene akusa moyo ndi kulira wachamatemberero kukonza zinthu zimenezo tembelero ndi chiyani mkazi yemwe angavale chovala chimene chili choyenera kwa mwamuna izo zimamupangisa mulungu kudwala kodi inu munayamba mwapita mozungulira pamene china chake chili chotembereredwa momwe icho kudwalisa komwe chimakupangisa iwe iwe sungakhoze kupirira ichi mkazi yemwe angavale chovala chimene chili choyenera kwa mwamuna umo ndi momwe zimampangitsira mulungu kumverera iwe ukhoza kumayimba mukwayala iwe ukhoza kumapemphera tsiku lililonse ndikumafuula tsiku lililonse kapena kukhalira moyo mulungu tsiku lililonse ndiwe wotsutsidwa mukukhalapo kwa mulungu modzimodzi zimene lemba limanena temberero ndipo iwe amene amathandizira zoterozo adzakhala nalo gawo ndi otero mulungu ndipatseni ife chisomo kuti tiyime motsutsa zoterozo ngati iwo usowa kuti uyime mwawekha ima pamenepo ndikugwira mawu a mulungu mudzanja lako iwo sadzalephera konse tsopano ife tafika mutsiku limene temberero la wanthu ndipo angelo apita chotero akusindikiza kachiwiri tipezereni ine munthu mmodzi mu Jeffersonville ngati inu mukufuna kuti mudziwe yemwe ati akafike uko ndipezereni ine munthu mmodzi mu mzinda wathu yemwe amausa moyo ndikumalira kusautsidwa mowirikiza ndikutopetsedwa ndikumapemberera zotembereredwa zimene zikuchitidwa mu mzinda kodi inu mungakhoza kukweza dzanja lanu ndi kuliyika ilo pa munthu mmodzi ndiyete ngati lemba ili palala ndilo chipata ndipo njira ndiyopapatiza imene ikutsogolera kumoyo apang'ono kumeneko adzakhalapo amene adadzayipeze iyo ndiwo amodzi okhawo amene anali woti asindikizidwe ine ndikhoza kukusonyezani inu ochuluka opita kutsali ine ndikhoza kukusonyezani inu ochuluka oyimba mukwayala ine ndikhoza kukusonyezani inu ochuluka ophunzitsa sunday school ine ndikhoza kukusonyezani inu ochuluka omwe ali mkulu wa magulu akulu ine ndikhoza kukusonyezani inu ochuluka amene amafuula ochuluka amene amayankhula ndi malilime ochuluka amene amagwira ntchito mu ntchito ya uthenga koma ndisonyezeni ine mmodzi yemwe pansi mu mtima wawo akuputitsidwa kwambiri pa machimo a dziko ndisonyezeni ine mlalika amene angakhoze kuyima lero ndi kutsutsa zipembezo zimenezo ndisonyezeni ine mlaliki yemwe ati adzayime ndi kunena zinthuzo ndi kutsutsa zipembezo zimenezo iye kuli bwino asatero iye asakankhidwira kunja icho ndi chiphaso cha zakudya nzosadabwitsa Billy Graham anamuza Jack Moore anati sakuona momwe misonkhano yanga ikuyimira anati iye sali wa baptist ngakhale kuti ali iye wa methodist kapena wa pentecost anati ndipo onse iwo akumutsutsa iye zedi ine sindikunena izo chifukwa chimene ine ndinati ine sindingakhoze kuzinena izo muchigulu ine ndikunena izo kwa mpingo wanga womwe ine ndikukhalanako kulimbana chifukwa ola loyesa lili pa ine iwo amati ngati iwe kuti ubwere izo zikhala zabwino koma iwe usati unene kanthu zokhudza izi iwe basi mwina ukanangoti usunge mpweya wako ine ndizilalikira chimene mulungu anatilalikira ndiko kulondola mmodzi wa asatu ndi atatu awo adzakhala pena pake mmodzi wa iwo adzakhala pena pake koma pa tsiku limenelo ine sindikufuna kuti ndidzakhala wolakwa pakunena kuti ine ndinanyengerera chifukwa cha chikhulupiriro china kapena chiphunziso china cha mpingo kapena chipembezo china ine ndalalikira choonadi iwo amati bwanji inu bwanji usali utumiki wanu mʼbale Branham umene umaoneka kuti uli waukulu chotero chifukwa chiyani iwo sukusesa kunja monga amuna ena awa akuchitira ndi zimenezo apo pomwe ndi zimenezo ine ndikapita mu mzinda kodi inu mukuganiza kuti Assemblies of God angagwirizane nane ine osati pa zimene ine ndimakhulupirira iwo satero ndikhoza kupeza mmodzi kamodzi pa nthawi inu mukuganiza kuti a methodist akanatero yesani ndipo fufuzani mukhale manejala wanga kwa sabata ngati inu mukalowa umo inu mukalowa umo mu dzina la yesu ndikokulondola
zonadi iwo amakutengera iwe kumeneko zedi kukutengera iwe kumeneko pena pake mumalo mkokotelo kuti iwe usalumikizane ndi iwo munjira zili zonse monga chonchi yeno pamene iwe uchoka amati tsopano mbale Branham wakhala ngati wosokonezeka mu ubongo pang'ono pokha basi inu mukudziwa iye ngati ine ndili wosokonezeka mu ubongo ndiye baibulo laponya mukuphunzitsa ndizo zimene baibulo linanena inde bwana penyani yesu anati chifukwa chiyani inu mukunditcha ine Belzebule inu munamukhulupirira Solomoni chizindikiro chake chakuzindikira za mu mtima inu munakhulupirira tsiku lake mfumukazi yakummwera inabwera kuchokera kumapeto kwenikwene a dziko lapansi kuti idzaone mphaso imeneyi ndipo iye anayikhulupirira iyo pamene iye anayiona iyo ndipo inu mumakhala ndimuyangana pa iyo tsiku ndi tsiku ndipo simuyikhulupirira iyo ndipo abale ake omwe sanamukhulupirire iye anati iwe pita ku phwando uko iye anati koma ine sindipita uko tsopano iye anapita uko njira ina pa abale ake omwe sanali kumukhulupirira iye ndiko kulondola khwala ndilo chipata ndipo njira ndiyo pabatiza ndipo koma apang'ono kumene kwadzakhalapo amene atadzayipeze iyo pamene izo zinafika kwa ophunzira kuchionetsero kodi iwo anali ali kuti mkazi ndi mwamuna anayima pafupi ndi mtanda ndi iye yohane ndi maria onse iwo anali atapita ichi ndi chionetsero iyi ndiyo nthawiyo apa ndi pamene mulungu akuchita zinthu apa ndi pamene mesiya ali pa dziko lapansi apa ndi pamene mphamvu ya mulungu ili kusunthira mwa anthu ake ndipo iwo akuwatcha iwo oyera odzigubuduza openga amisala ozonga zimenezo koma ora lili pano uko ndithudi kukakhala zokhumudwitsa zina zazikulu pa chiweruzo wogulitsa mowa iye amadziwa kumene iye adadzakakhale pa chiweruzo chomwecho ndi momwe kaluwa mowa amadziwira kumene iye adadzakayime chomwecho ndi momwe wachiwerewere amadziwa kumene iye adadzayime chomwecho ndi momwe wanjuga amadziwira kumene iye adadzakayime chomwecho ndi momwe chidakwa chimadziwira kumene iye adadzakayime iye sadzakhumudwisidwa ayi koma kumene kukhumudwa kuti kudzakhala ndi iwo amene ankaganiza kuti iwo anali akulondola ndipo pali kukhumudwa pamene iwo adzafika kumwamba uko adzati sedi ife tinatulusa adiyerekezi mu dzina lanu ndi falaliki ife ndife amipingo yakuti yakuti ife tinachita zozizwisa zazikulu ife tinalalikira bwanji ine ndakhala ndili wosamalira chuma cha mpingo ine ndakhala ndili bishop ine ndakhala ndili tokani kwa ine inu wochita zakusaweruzika ine sindinakudziweni inu mkomwe pamenepo inu muno ndiko kukhumudwa iye anati ana anawo adzabwera mkati ndi kukhala pansi mu ufumu nkuti ife tinawo ufulu woti tikhale muno ndipo iwo adzaponyedwera kunja ku mdima wakunja kumene iwo azikakhala akulira ndi kubuma ndi kumakukuta mano khwalala ndilo chipata njira ndiyo pabatiza imene ikutsogolera kumoyo apang'ono kumeneko adzakhalapo amene atadzayipeze iyo kwa inu anthu okondedwa anga mawuno mbeserani kwa izi ine sindinazipange izi ine ndili wokhuzidwa pakuzinena izo ndichochonse chimene ine ndili ndi udzindo nacho ngati ine sindilalikira konse ulaliki wina mu moyo wanga chimenecho ndi chonadi uko kukakhala wanthu apang'ono okha atapulumusidwa ndingokumbukirani zimenezo apang'ono kwambiri okha inu mudzakhale mmodzi wa iwo iwowo ndiwati mbale Branham ine sindikudziwa palibe wina wake ankadziwa ife timagwirira ntchito chipulumuso chathu chomwe ndi mantha ndi kunjenjemera ngati inu mukhale wofola ndi mulungu ngati mtima wanu suli kugunda basi ndi baibulo limenelo ndiye pali china chake chalakwika pali china chake chalakwika zilibe kanthu chimene mpingo wanu unena inu simungakhoze kulowa mkati ndi iwo inu muyenera kukalowa mkati ndi zimene mulungu ananena ili ndi buku limene inu muti mudzaweruzidwe kuchokeramo baibulo khalani ndi ilo inu mukuti chabwino ine ndabatizidwa mu dzina la ambuye yesu ndikokukhoza ndilo baibulo koma ngati moyo umenewo suli kutsatira ilo izo sizinakuchitireni inu bwino wochuluka kuti mukhale wobatizidwa inu mukuti chabwino ine ndiwulandira mzimu woyera ndi zosabwino ndicho chimene inu mukanayenera kukhala mutachita koma ngati moyo mulibemo mkati umo kumbukirani udzu umalandira mphamvu yomweyo imene imabwera pa tirigu kuti ikamupangise iye kukula imapangisa udzu kufula nawonso udzu wakale waung'ono umenewo umayima tsonga ndiwo wokondwa basi monga tirigu ali ndikokulondola umakhala moyo ndi moyo omwewo Ibojima akoza kukala mkukala wakwa mulungu kula chikonjesa nikuma kala mwonga nkrisi kumangari umamuni bejina dageto siyana muntima ya koza kukala nimbangu yomwe uni azidulu tila kundia misimu yoipa yeso nani na choni ya koza umalalikira utenga mwabu ino basi mwonga mlaliki wina aliensi anga koza ujitira ndiso chumozi mozi zimene yeso nani na choncho paibulo lima punzisa zimenezo hinde buyana nakare ine ndi angula ndiri melewa ando ndi angelo nakare ine ndi pelega tubilanga kutili ochere yenga tinsembe ine ndi pelega katundu wanga yense kuti ndi dieseo sauka ine ndi rinato chikubi ojodi kusunda mapiri ine ndi kumajita zindu zose izi ine ndi kama lalikira mudzina lake ine ndi kama tulusadi yalekezi mudzina lake iana ti ine sindine kantu korelo iye akana koza kumachita izo ndipo sikantu malingwira lingalilolo tsopano chinthu chori nkuchita kuchokera mu mtima wanu khalani khristu tsopanolo wali mkati pa chipata cha khwalala pakuti njira ndiyotakata imene kutsogolera kuchionongeko ndipo mamiliyoni kuchulukisa ndi mamiliyoni mu mbado uno waukhulupirira adzalowa kudzera pamenepo chifukwa khwalala ndilo chipata ndipo njira ndiyopapatiza iwe ndi khristu nokha njira ndiyopapatiza imene kutsogolera kumoyo ndipo apang'ono okha kumeneko adzakhalapo amene adadzayipeze iyo tsopano ndiwo mawu a ambuye wathu mai kodi iye anali kuchita chiyani kuyima pamenepo zindikira malingaliro awo ndipo iye anati iye ndi belezebule zabwino iye angakhoze bwanji kukhala mulungu iye ndi munthu kodi nzeru iyi inkachokera kuti iwo anatero mu mzinda wake womwe pamene iwe uyenda kupita mu mzinda kuno izo zimaoneka ngati ine sindikunena izi mosalabadira konse kwa inu anthu ndinu mkhristu inu mumandikonda ine iwe ukayenda kupita mu mzinda kuno ndipo izo zimaoneka ngati kuti mphamvu ya satana ikugwetsera iwe pansi malo awa atsutsidwa mzinda uno watsutsidwa kodi Billy Graham ananena chiyani pamene iye analowa mu Louisville iye anati ndiwo malo amphamvu ya ziwanda kwambiri amene iye anayamba waonapo mmoyo wake anaziyika izo mu pepala anati iwo ukhoza kungomverera kutsinja kwa mdiyerekezi zonari ine ndingamvererezo chifukwa chiyani kuno ndi kwathu komwe pamene yesu anabwerera kumudzi kwawo komwe iye anati ntchito zambiri za mphamvu iye sakanakhoza kuzichita kwa cha kusakhulupirira kwawo anati neneri ali wosapasidwa ulemu mlaliki kupatula kukakhala kwawo komwe mu dziko lake lomwe pakati pa anthu ake omwe mwaona inu simungakhoze kuthandizira izo lemba limanena chomwecho mukuona tsopano pamene inu muyenda kulowa mu mzinda kuno ndipo musati mundiuze ine kuti ine sindikanadziwa ine ndimayenda kwa anthu amene amagwedeza dzanja langa ndikunena oh mbale pranamu ine ndimakukondani inu ndipo iwe nkudziwa kuti ndibodza iwe ukudziwa kuti ndibodza ngati mulungu angakhoze kundiuza ine kuzindikira za mtima chifukwa chiyani iye sanga ndiuze ine zimenezo zedi ndipo pakati pomwe pa abale ako omwe wozungulira mzinda pamene iwo akuona iwo amati chabwino inu mukudziwa ine ndinaona pamene wakuti wakuti kuti zinali kuti izo kuntunda uko ha ife tikumudziwa munthu ameneyo iwo umamverera izo ndiloleni ine ndikuuzeni inu mumulere wina wake kuti abwere ku nyumba yanu yemwe samakukondani inu motuluka kwambiri akhale mnyumba yanu kwa pang'ono pokha ndipo umverere kumverera kwa chilendowu chulukisanizo ndi zikwi khumi ndi zinayi tsopano ndiye inu mupeza chimene ine ndikuchikamba ndiye inu mufike mu malo amene aliyense akukondani kumverera kolandiridwa uku basi oh mai ndipo iwe ukhoza kungokhala pamenepo kwa nthawi zonse onani ndi zimenezo onani ndi mzimu ndipo anthu samadziwa chimene izo zili iwo amadabwa chifukwa chimene anthu ali ovundisidwa chotero nchiyani chimene chimapangisa akazabwino nchiyani chimene chimapangisa akazabwino kuvala zovala zachabechabe izo ndikupita kunja uku nchiyani chimapangisa ngakhale tsopano pamene kukati ali kozizira asungu ana usinkhu wa zaka khumi ndi zisanu ndi chimodzi akavala zovala zimene iye sakuyenera kuzivala pamaso pa amayi ake ndipo kunja pa nsewu ndi chifukwa osati mwana ameneyo mwana ameneyo sakudziwa mwabwinoko mulimonse koma chifukwa mlaliki wina muguwa olephera kuti agwire malo ake a ntchito ndipo kulondola chimozimozi akaza mafika pa nsewu ndipo ovala mwachigololo monse ndi zinthu monga choncho
Ashley, just as she lived with that man.
Jesus said so.
Jesus anati, aliyesa amena yanga na pankazi ndi kukumbira pa iye wachita kaya chikololo ndi iye muntima wako. Ndipo atayenera kuti ayankhe saicho pa tsiku la chiweruzo. Khalani ndilo chipata ndipo njirayo ndi yopapatiza. Ine ndikudziwa inu muganiza ine ndine nyamata wolimba. Ine sindine wolimba, ine ndine mbala wanu, ndipo ine ndimakukondani inu. Khalani mkwiyo umene ulikudza. Tida nukutanda nukalila mpaka njima wanu. Utakasiru wa njimu wake. Jimenejo, jitakeme nusansana wanu kuchoka kutiri chonse cha mziko. Jiku yenda mwa umulungu pa masopa iye. Njintima wanu kutendela kwa iye. Jikondi. Osa tinchito. Krisitu. Tinchito kumutu mikira krisitu. Jisikondi jimene jima mutu mikira krisitu. Ito jima kukoka iwe. Jima kukakamisa iwe mpaka kufuma. Kulikose kwa moyo wako kumagunda ndiye. Ndipamene iwe umaona chimu. Ndipo iye analira pa dziko lapansi. Ndicho chinamukwisa masiku a Noa. Pamene iye anaona mitima. Ndipo Yesu anakhala pakumba pambiri. Ndipo anati Yerusalemu, Yerusalemu. Ndikangati kamene ine ndikanati ndifungatire pa iwe. Koma ola lako lafika ndipo nyumba yako yasidwa yabwinja. Kotero izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa Mulungu. Mitima ya wokhulupirira wona weniweni yasweka. Iye akuona pakali pano pakuyenera kukhala chisimutso tikusesa dziko ili. Izo zingakhoze kukhala motani kupyolera mugulu la apathengo. Izo zingakhoze kukhala motani pamene iwo ali wotsutsidwa kuyamba ndi kuyamba. Mfumu wa Mulungu uli ngati munthu yemwe anaponyera khoka munyanja. Ndipo pamene iye analipokera ilo pa ntunda yanali ndi akamba nkhasi. Njoka achule, dina nsomba. Sana liye, oda lingalire kuti ziti. Iye, anango ponye la Europa gombe. Ndichochi mene utenga umachita. Ndichochi mene Bill Graham, Oral Roberts, kine mwini. Ndiyala likena onsa, mene akula likila utenga. Akuponye la iwo kunja. Ndikukokela iwo mkati. Apo iwa aliambuye. Umakoni, peti kuzita chiani, nga hiri onsa. Peti kubesa kuti, kwa sana tukwelele kachiwiri. Iwa alimbuyo mudziwe kachiwiri. Kijani jimene, kuyamba ni kuyamba, uyanari kamba. Kijisina musinde iye, kuriyako duwele mukoka la utenga. Iyanari kamba kuyamba ni kuyamba. Iyanari nghasi kuyamba ni kuyamba. Iyanari njoka kuyamba ni kuyamba. Iyanari wajinyengo ya sana wele kose mumpingu. Iyanari zopanda jikumbo ngakale udasiye kuma kwake. Jinjuga, ndiku suta, ndiku nama, ndiku uba. Iyanambo kwa nkati, kwa iyanari kuopa kehena. Wokutipanga weka wo itako wotuluka waiko pamene iwe ukuchita zimenezo ndozoona pala ndilo chipata ndipo njira yo ndiyo babatiza ndipo apangono kumeneko adzakhalapo amene adadzayipeze ambuye ndifufuzeni ina ambuye waluzani mlandu wanga pakali pano ambuye musalimu ndilole ine kuti ndidzachita kubwera pa masopa chiweruzo pa masopa inu nditatha kulalikira mwanjira iyi ngati pangakhale pali kanthu kalikonse kosayera mwa ine ambuye katengereniko kutali chonde tikuona tsiku limene tikukhalamo pamene mlandu akaza kukhala okhudzala kwambiri iwo ndi amanyazi. Inu munanena nthawi imodzi palibe ngakhale manyazi pakati pana akaza Zion. Ulemu wawo wachosedwapo kale chotero mpaka iwo sali ngakhale kuchitanso manyazi. Oh ambuye taganizani za izi. Ndipo kudziwa kuti choonera nthawi kusidyako chili kugunda kutali. Miliri chitabe kapena awiri ena. Ndipo chiwonongeko chachikulu chidzabwera. Ndiye nsiyeni mwini amene ali oyipa akhale ali chiyipirebe. Mulungu tidzuseni ife tonse mawauno. Tigwedezeni ife ambuye. Ife tikuona zizindikiro zikuonekera. Ife tapangisa maso athu kuti aseguke kuti tidziwe zimenezi. Ife tikuona mamiliyoni. Mamiliyoni ambuye. Amene atembenuzira msana wawo ndipo apita kutali. Ine ndikudabwa chimene ine ndingakhoze kuchita. Ine ndingakhoze kuchita chiyani wa ambuye. Kodi pali chilichonse ambuye ngati izo zimatengera kulalikira kochuluka pembero lochuluka zochuluka za chilichonse ndithandizeni ina ambuye kuti ine ndingakhoze kubweresa uthenga kwa wanthu. Ine ndingakhoze kuchita chiyani koma iwo wopitiriza kutembenuzira iwo pansi. Inu mukuchita zizindikiro zanu zazikulu ndikuchita zodabwisa zanu ndipo komabe anthu akumangoguba kumapitabe patsogolo.
kuti ndilemba lanu kuti liyenera kukwaniritsidwa kuti ndiyo nthawi imene palibe munthu yemwe angakhoze kubwera kwa ine kupatula atate wanga atamukoka iye ndiponse amene atate andipatsa ine adzabwera kwa ine ambuye mulungu perekani mmawa uno kuti anthu auke ndikuona chizindikiro chotsiriza ichi cha dziko lapansi ine ndikupembera mulungu kuti inu mupereke china chake kwa wanthu.
Bless this little people here this morning.
Start
with Brother Neville.
Neville, ambuye. Isani tubirake. Iari odwala mawuno ambuye. Kusokonezeka kwa mimba. Ine ndikupembera kuti dzanja lanu lochisa likhale lili pa iye. Kondowezani moyo wake. Mulungu tikanikunja pakati pawo sonkhanawo alipo amuna ndi akazi amene akhala pano amene ine mwina sindingawaonenso iwo kachiwiri mpaka tsiku limenelo pa chiweruzo ndiye ine ndidzayenera kupereka umboni koma ine ndawerenga mawu anu kwalala ndilo chipata ndipo njirayo ndiyobabatisa ndipo koma apang'ono kumeneko adzakhalapo amene adadzayipeze iyo o ambuye lolani awo akhala pang'ono amenewo ena iwo mutero inu ambuye perekanizo munthu aliyense pano ine ndikupemphera monga munthu angakhoze kupemphera moka ambuye anthu awa akanakhoza kundichitira chilichonse ine kukamba zakundithandiza ine ngati ine ndikanakhala wanjala iwo akanandidyesa ine ngati ine ndikanafuna suti iwo akanandigulira iyo iwo akanapita palimozi ndikandigulira ine galimoto kuti ndizilalikira uthenga iwo akanandichitira chilichonse mwanjira imeneyi o atate kufuzani miyoyo yawo mauno chonde chitani ndipo aloleni iwo ayifufuze iyo pamaso pa ine ine sindikudziwa ine ndikudalira kuti mmodzi aliyense wa iwo ali mosankhidwa amenewo ndipo mundiyike ine mmenemo inenso ambuye ndipo ngati pakhale chifukwa chilichonse mwa ine chimene ine sindikanakhalira mmenemo ambuye inu mungoulula icho kwa ine ine ndikonza icho bwino pakali pano ine ndikufuna kukhala otsimikiza ambuye kuti pa mmawa umenewo tipakakhala vuto ayi pa dzinde ine ndikufuna kudzapita mkati tsiku limenelo ndipo ine sindikudziwa pamenezo zili zidzakhale izo zikoza kukhala belero kotero ndithandizeni ine kuti ndiziwe thandizani anthu awa kuti adziwe ndipo pamenepe tiwona mitima yathu ili yosakhudzidwa o ife timasangalana nawo uthenga wabwino kumvetsera pa wairesi kapena kupita kufinde ife tikuyamikira uthenga wabwino ife sitisamala kuyankhula za yesu pena pake koma ambuye ili chimo katundu wotero kwa ife mwakuti izo zimabweresa misozi kwa maso athu kuusa moyo ndikulira ndikuima mothusa izo chilichonse mtemberero imene likuchitidwa ambuye ulole mngelo wa mulungu aone izo pa ife ndikutiyika ife chizindikiro perekanizo ambuye ngakhale chomwecho idzana ambuye yesu tsopano ndipo mukonze mitima yathu ndikutipasa ife zizindikiro zanu zoona kuti inu muli pakati pathu kuti ife tikhoze kudziwa kuti ife tikulandira chizindikiro chotsiriza asanafike mapeto a mʼbado uno ndipo ife tikuona upathengo pamene mwamuna akukhala mufuko ndikumakhala ndiwo ana obadwa mwa akazi a mwamuna wina ndi asungwana ang'ono pa nsewu ndi mazana akukanidwa ku masukulu chaka chilichonse ndi azaka zopitirira khumi kumakhala amayi ndipo palibe kulemekeza ndi momwe kuti akazi akukhala chipe iwo weni mwakusuta ndi kumwa materevizioni ndi zina zotero zimene zikufundisa malingaliro a wana o ambuye zingayime motalika chotani izo o inu mulungu woyera o atate ine ndikumvelera mwachilendo lero kuti china ndaka chiyenera kuchitidwa mwansanga ambuye ine sindikudziwa choti ndinene koma ine ndikupemphera ambuye kuti inu muyike mu mitima yathu zachoti tichite perekani zinthu izi ambuye ife tikupempha izo mu dzina la yesu amen. Ora alili pafupi munthu aliyense oganiza bwino yemwe ali nako kulingalira akudziwa kuti china chake chikukonzekera kuti chichitike palibe munthu muchipinda chino yemwe ali nawo malingaliro ake olondola koma yemwe akudziwa kuti dziko ili silingakhoze kuyima pansi pa zikhalidwe izi ife sitingakhoze kuyima abwenzi palibe chinthu chimmodzi monga mʼbusa wanu ndi mʼbale wanu palibe chinthu chimmodzi chimene ine ndingakhoze kukulondolerani chino chayiko mmawa uno koma kwa yesu khristu palibe kanthu kamene ine ndikukadziwa tango ganizani za zinthu zimene zaloseredwa kuti zibwere usanati mkwatulo uchitike chilichonse chimene ine ndikuchiziwa chakwaniritsidwa kale inu mukuti bwanji zachilemba chachilombo icho chidzabwera muchisautso mpingo udzakhala utapitapo sadzasowa kuwayika chilembawa awa apita kale mwaona kuyika chilemba kukuchitika tsopano kuyika chilemba kukusonyeza chizindikiro tawirani kwa mulungu tawirani kwa iye mwansanga ine ndikudabwa mauno pamene pedi kuyembekezera pano miniti chabe ndipo ine ndikumvelera ngati inu mukutero ine ndikukhoza kumvelera kwanu mmodzi aliyense wa inu akuyesera kuganiza o mulungu ndifufuzeni ine ndimomwe ine ndikumvelera inenso ine ndikuzindikira kuti mautenga wa monga choncho msanga siotchuka pakati pa wanthu iwo umawatsutsa iwo ndipo iwe umangowapanga iwo otsika wina wakayenera kuchita zimenezo ine ndikukhumba akadakhala mwina wina wake koma ngatizo zikugwera ine kuti ndichite izo ngati ine ndikusowa kuti ndikhale mkazi wokolopa ndiloleni ine ndikolope ngati ine ndili davide anati ine kuli bwino ndikhale chopondera pakhomo pa nyumba ya mulungu siyana ndikumakhala mumahema ndi tchimo ndikokulondola chilichonse chimene mulungu akufuna inu kuti muchite chitanicho musati muchite manyazi ngati alipo ndipo kumukhala ine ndikuziwa ndi chinthu chachikulu mukuti mʼbale branamu inu mukuti miyoyo isanu ndi itatu yokha ndiyoti idzapulumusidwe ine sindikudziwa ngati adadzapulumusidwe ine sindikanakhoza kukuwuzani koma ine ndikunena chinthu chimodzi iwo adzakhala apang'ono kwambiri mu tsiku monga lino tangoganizani mu tsiku lija kumene iye anaaliko ndi angati anapulumutsidwa taganizani za tsiku la Nowa ndi tsiku la loti ndi onse amenewo iye anati kotero izo zidzakhalanso kukudza kwa mwana wa munthu chifukwa kwalala ndilo chipata ndipo njirayo ndiyopapatiza nimukuona iwo umapita mkati mwa iwe wekha ndi iye ndipo ndizo zonse mwaona ndipo koma apang'ono kumeneko adzakhalapo amene atadzayipeze iyo ndi angati amene akukhulupira kuti ndicho choona ali cha uthenga yesu khristu ananena choncho apang'ono kumeneko adzakhalapo amene atadzayipeze iyo apang'ono chabe mukhale mmodzi wa iwo ine ndikudziwa ndizo zovuta ndicho cha khamani koma icho chikukoka pa ine kuti ndinene ichi kumvelera chikondi cha umunthu kwa inu koma chikondi cha mulungu chikundikakamiza ine kuti ndikuwuzeni inu tsopano mzimu woyera womwewo umene unachita mu masiku a Abrahamu unachita mu masiku a Khristu unalonjezedwa kuti udzakhala pano kuti udzachite chinthu chomwecho iye ali pano tsopano ngati ine ndakuwuzani inu choonadi mulungu ali wokakamizidwira kuchoonadi chimenechi ngati ine sindimasunga mawu anga ine sindine mwamuna wa mawu anga ngati inu simusunga mawu anu inu sindinu mwamuna wa mawu anu tsopano ine ndikhoza kukulonjezani inu china chake ndipo ine sindikanakhoza kuchichita icho koma ine ndidzabwera ndikukuwuzani inu ngati ine ndili nanu ngongole china chake ndikumabisala kwa inu ine ndine wachinyengo ngati ine ndibwera kudzakuwuzani inu ine ndili nanu ngongole koma ine sindingakhoze kukulipirani inu koma ine ndichita chopambana chimene ine ndingakhoze ndiye inu mundikhulukira ine ndikundithandiza ine mwaona ife tonse tinaye mulungu ngongole china chake ife tinaye iye ngongole ya miyoyo yathu tiye ndikhale woona mtima za iyo kuyenda kupita ndikunena musati muti chabwino tsopano yang'anani ine ndine mpresbateria ine ndine methodist ine ndine mpentekosite ine ndine wampingo wa mulungu ine ndine mnazarini ine ndine wa pilgrim holiness musati muziganiza zimenezo padzakhala mamiliyoni amenewo mu gehena inu mukhale mkhrisitu mwa khrisitu yangati amene akuti mbale branamu mundikumbukire ine mupemphero tsopano ine ndikufuna kukweza mwamba mulungu akudaliseni ambuye inu mukuona manja awo ora lili pano mzimu woyera waukulu watontholesa nyumba ino mmawa uno ine ndikumverera kukhalapo kwanu ine ndikuzindikira kuti inu muli pano kuti mudzalemekeze mawu anu
Ina ambuye ndabzala, ndipo ine nditasirira iyo usana ndi usiku, kuopa kuti wena angayikwatule iyo kuchokera mdzanja langa. Inu munatumiza mawu anu kuti adzachite cholinga, ndipo iwo adzayenera kuchita izo ambuye. Lemba limanena kuti ndinu yemweyo tulo lero ndi nthawi zonse. Iwo sakana kukhoza kukhulupirira, anthu amenewo masiku anu sakana kukhoza kukhulupirira kuti mzimu woyera unali mwa inu. Ndipo inu munadzipanga nokha pokhala munthu. Mulungu, chimene inu munali wobadwa kwa namwali mwana wa Mulungu yemwe anabwera ku dziko la pansi kudzatiwombola ife kuchokera ku machimo ake. Ndipo chifukwa chakuti iwo anaona mzimu wa Mulungu mwa inu, iwo anayesa kupanga iwo mosiyana. Ndipo inu munawuza iwo Ambuye, sindilina ayi amene akuchita ntchitozo, ndi Atate wanga omwe akukhala mwa ine. Iye akuchita ntchitozo ngati inu mumamutcha Abraham Atate wanga. Abraham anaona tsiku langa. Jeri iye anatero pamene iye anali kuima pamvali pa ine. Anamuona iye akuchita ntchito zimenezo ndi chizindikiro. Iye anaona tsiku langa ndipo anakondwera. Anati, inu mukulakwitsa posalidziwa lemba ngakhale mphamvu ya Mulungu. Momwe kuti Mulungu akanakhoza kumuphimba namwali ndi kubala mwana wa mwamuna mwakubadwa kwa namwali. Ndikukhala iye mwini kuchizalo cha mphamvu yake mwa munthu mmodzi ameneyo. Ndimomwe iye akanakhoza kutenga magazi omwewo kuchokera mthupi lija limene iye analipereka monga nsembe ndikuwayeretsa wanthu kuti iye mwini akakhoze kukhalamo kupitiriza ntchito yake mpaka kumapeto achitsiru. Oh Mulungu, akhalamutseni anthu kuti aone zimenezi. Perekani izi. Mulungusani aliyense yemwe anakweza manjawo. Yeretsani mitima yawo. Ambuye, manja anga ali mwamba. Yeretseni ine o Ambuye. Ino ndi nyumba yokonsera. Ano ndi malo amene pediyenera kutsukidwa. Mulole mzimu woyera kuti sambise ife mawa uno ndi kutitsuka ife kuchoka ku chivundi. Ife tikupemphera Ambuye kuti pasakhale pali munthu adachoke muno, koma yemwe ati adzadzazirwe ndi mzimu wanu. Mwina mwake sipakhala kutengeka kumodzi kuchokera kunja pamene izo zizichitika. Koma Ambuye pitani mkatimo, dotsanipo chikumba ndipo tionetseni ife chimene ife tili Ambuye. Perekani ndiyeno titazeni ife ndi mzimu wanga ndi mtima umene uli woona ndi wangwiro. Ndipo munthawi iyi yakuzunzidwa ndi mayesero olimba, inu mukule mokomera ndi mokondera kwa ife pamene ife tikuyenda motsatira kuyembekezera tsiku limenelo, pamene misozi kutsikira pansi pa masaya athu chifukwa cha machimo a mzinda. Mulole mzimu woyera uyang'ane pansi ndi kunena apo pali mmodzi yemwene ndingakhoze kumuyika chilemba. Iye ndi wanga. Iye ndi wanga. Pereganizo Ambuye, mulole iwo apezeke pakati pathu lero. Ife tikupempha izo mu dzina la Yesu. Amen.
When I come to the river at the ending of day and the last sorrow had blown, there'll be somebody waiting that'll show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone.
Ine ndikufuna kumudziwa iye tsopano. Tengani dzanja langa Ambuye wofunika. Tsogolereni ine patsogolo. Ndiloleni ine ndiime. Ndiloleni ine ndiime pano Ambuye. Motsutsa chilichonse chimene chikuchedwa cholakwika. Chilichonse chimene chikuoneka molakwika. Ine sindikusamala chimene aliyense anena. Ndiloleni ine ndiime Ambuye. Pamene ine ndatha kuchita zonse zimene ine ndikanakhoza kuchita, ndithandizeni ine ndiime. Tengani dzanja langa ndipo ndipokereni ine kupyola mwiso Ambuye. Chitani china chake, ndiloleni ine ndiime.
pamene zinthu izo zibwera ndi chuma cha dziko lino ndizo tukumuka zake ndi ulemerero wake chitisani khungu maso anga kwa izo ndiloleni ine ndizimuona iye yekha amene anandifera ine ngati izo zinditengera bwenzi aliyense yemwe ine ndili naye ngati izo zitengera chilichonse chimene ine ndili nacho izo sizikutanthauza chinthu chimodzi ine ndikupereka izo zonse paguwa izimenezo ndiloleni ine ndime modzipereka ndipo tsiku lina pamene mkweya udzawomba mokankha pa nkhope yanga ndipo ine ndiudziwa kuti mtima wanga wapita ndipo masiku anga atsirizidwa ndipo nthawi yanga yatha ndipo khadi langa latengedwa kuchokera moyikamo ine sindikufuna udzawoloka yorodani ndekha iye adzakhala pamenepo eya pamene mtima ine ndidzawuona iye adzakhala kundiyembekezera ine pamenepo ine sindidzasowa kudzawoloka yorodani ndekha ngati ine ndimuyimira iye tsopano iye adzandiyimira ine apo ine ndidzakhalira moyo iye amene anandifera ine moyo wanga udzakhala wokondwa bwanji ndiye momwe ine ndikufunira kuyima ine ndikuganiza alipo anthu odwala pano kodi iye anapereka makadi aliwonse ine ndayiwala kodi iwo apereka makadi kodi paperekedwa makadi aliwonse aliyense amene ali ndi makadi apemphero ine ndikungoyembekezera mzimu woyera ngati inu mutakhulupira kokha mutangokhala nacho chikhulupiriro musati mukayike ngati mulungu adaulule kwa ine mavuto anu chilichonse chimene chili ine sindikudziwa ngati inu mutakweza dzanja lanu inu simukundidziwa ine ndipo ine sindikukudziwani inu ndiye ngati mulungu adaulule pano kodi inu mukhulupira kuti iye anali ngelo yemweyo amene anabweretsa uthenga chisanachitike kumene chionongeko kumbuyo uko iye akanakhala ngelo yemweyo amene anali kuubweretsa iwo pakali pano chisanachitike chionongeko china kodi inu mukanakhulupira zimenezo ngati inu mukanatero kwezani mmwamba dzanja lanu chabwino chabwino mlole ambuye apereke izi iye ali pafupi kwa inu pano mmodzi wina yemwe wakhala pafupi ndine pali akazi a Snyder pano kapena kodi awa ndi akazi amafe pano dzina lawo ndi ndani akhala pano pomwe ine ndikuwadziwa iwo ine sindikumudziwa bambo uyu iye ndi mlendo kwa ine koma mulungu akumudziwa iye ngati mulungu adaulule izi tsopano yangada inu amene mukudziwa kuti izo sizili tsopano musati muyangane pa ine ine ndine wachikintake na mlomo wakuphiri monga ine ndikukhuzidwira ine ndilibe ngakhale maphunziro okwanira mkomwe kuti ndilembe dzina langa lomwe koma pali chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa ine ndikumudziwa iye ndipo kuti ndizo zonse zimene ine ndikusamala kuti ndizidziwe tsopano musati mupereke chidwi chilichonse kuchimene galamala yanga ili ndipo inu mukhoza kuganiza kuti ulaliki wanga mawu uno unali wonse kunja kwa mzere ndi chilichonse inu mufoletse iwo ndi baibulo nthawi imodzi ndi muone ngati inu simuli kumene pa chandamale cha ziro muone ngati choyang'anira chanu sichili mkati pamene inu muchike icho pamenepo musati mufolese izo ndi malingaliro anu koma muchifolese icho ndi chimene iye anati kwalala ndilo chipata njirayo ndiyopapatiza ndipo apang'ono kumene kwadzakhalapo amene ati adzayipeze iyo chifukwa njirayo ndiyotakata imene kutsogolera ku ziwonongeko ndipo chipata ndi chachikulu ndipo ambiri adzalowa mkati pamenepo mamiliyoni kuchulukisa mamiliyoni adzalowa mkati pamenepo mmodzi kuchokera mu miliyoni mwina zidzakhala momwezo zidzabwerere apo inu muti ndizo zimene iye ananena tsopano iye sanapereke chiwerengero chimenecho koma iye anati monga izo zinali mmasiku a Nowa iyo isanu ndi itatu monga izo zinali mmasiku a Sodomu itatu kuchokera mwa chinthu chonsecho atatu anapulumusidwa ndi moto chotero izo zidzakhala tsopano ngati aliyense ali wa uzimu kwenikweni ine ndikufuna inu muyang'ane pa munthu uyu wakhala apayi iye akundiyang'ana ine mowirikiza basi monga iye angathere anakweza mmwamba dzanja lake ine sindikumudziwa iye sindinamuonepo iye ndipo ine sindikudziwa kanthu za iye iye wangokhala pamenepo akuyang'ana pa ine koma onani iye akupanga kukhudza iye akupemphera tsopano ndiko kulondola tionongera ambuye atandiuze ine munthuyu atakhala patali chotero kuchokera kwa ine ndipo uku ndikukomana kwathu koyamba ndipo apo iye wakhala pamenepo ngati ambuye adaulule kwa ine chimene iye ali chimene iye ali ine sindikanakhoza kumuchiza iye ine sinditero ine
sinika na kosa kuchita hizo chifukwa mulungu anachita kale hizo koma hizo zikanonja sila chikupiro chano aliesa kona sobano yali pomwe pano basi nzimu omweo tomano kumbukirani yesu anelonjeza hizi isanafika nda yotiriza hicho nda hizo seja kala chizindikilo chotiriza chikuli inaliyo ndine inalita kala pansewu ndipo ena aife chikuyangula ndipo ine ndimapitira kumvelera kuti pali kusinda kukubwera kusinda kukubwera pamene ife tinayangula saiko iko sikukhala kusinda mutu mitu wanga ndipo iko sikungakhoze kukhala kwinaso koma iko kudzakhala kusintha mwa ine ine nthawi zonse ndakhala wofoka ndikumangolola wanthu azinditsogolera ine ndikumandilondolera ine ndikundituma njira iyi ndi njira iyo ngati ine ndikanachita china chake chimene ambuye anandiwuza ine kuti ndizichita nthawi yayitali kale ine sindikanakhala muvuto limene ine ndilimo lero ine ndikupita kunja sabata lotsatira ili kuti ndikakhale ndekha ndi mulungu inde bwana ine ndiyenera kumvetsa kuchokera kumwamba ine sindifuna kukhala wofoka ine ndifuna kuyima pakukhudzidwa kwanga komwe bamboyo izo zikupitirira kubwerera kumbuyo komwe kwa iye iye wakhala kumbuyo komwe chifukwa munthu ameneyo akukhulupirira iye akukhulupirira kwenikweni ine ndikupenya omvetsera paliponse ndipo iko kukugwera molunjika kumbuyo komwe kwa bamboyo iye ali nacho chosowa iye ali wolemedwa koma iye ali wolemedwa chifukwa cha wina wake kokulondola inu mukupemberera wina wake mulinaye wina wake pa mtima wanu ndikokulondola sichoncho ndi mzanu ngati ine ndingakuuzeni inu imene lili mvuto ndi mzanu ameneyi kodi inu mundikhulupira ine kukhala wantchito wa mulungu ndi uchidakhwa ndikokulondola ngati ndikokulondola kwezerani mmwamba dzanja lanu kodi inu mukhulupirira wina wake chapa anakweza dzanja lawo mkazi kumbuyo kuno wina wake inde eya inu simundidziwa ine ine ndine mlendo kwa inu nonse ine sindikukudziwani koma mulungu akudziwani inu inu mukhulupirira zimenezo ngati mulungu ataulule kwa ine chomwe chili pa mtima wanu kodi inu mundikhulupirira ine kuti ndi wantchito wake ndona wang'ono chomwe inu mukuvutikana nacho ndi mwana uyo pamenepo ndikokulondola ndipo mwana ameneyo ali ndi chikanga pa ngope yake adotolo sangakhoze kuchita kanthu za ichi inu mlendo kuno ndipo inu ndi wokondedwa wanu wakhala pamenepoyo inu mukhulupirira kuti mulungu akakhoze kundiwuza ine yemwe inu muli kapena kumene inu mukuchokera inu mukhulupirira izo muvomereza machiriso a mwanayo ngati iye atero chabwino inu mukhoza kubwerera ku Somerset Kentucky kumene inu mwachokerako ndipo kulupirani kuti iye akhala bwino chikanga chimusiya mwanayo ngati inu mungakhoze kukhulupirira izo pamene ine ndinatchula mawu ameneyo wina wake wayima kumbuyo uko muholo wochokera ku Somerset Kentucky akupemphera ali ndi vuto la mtima inu mukhulupirira kuti mulungu akhoza kuwapanga iwo kukhala bwino ngati mukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse ndi kulupirani kuti mulungu akuchizani ndi kukupangani kukhala bwino kuno kuno kuli ine ndikukhulupirira kuti dzanja la wina wake linabwera mmwamba kumene motsatira kuno motsatira kumene dona eya ine ndinaona dzanja lanu kodi ndine mlendo kwa inu dona ine sindikukudziwani inu ife sinayambe takomanapo kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake inu mukutero inu muli ndi cholemetsa pa mtima wanu kapena china chake inu mukhulupirira kuti ngati mulungu angakhoze kuulula izo kwa ine inu mukhulupirira kuti ndiwo mzimu omwewo umene unali mwa khristu mwamuna wanu wakhalapoyo iye akukhulupirira chinthu chomwecho na yesu kodi inu mungakhulupirire chinthu chomwecho zokhudza msungwana wanu wang'ono wakhala pafupi ndinu pamenepoyo ndikokulondola iye ali ndi kansala koma kodi inu mukhulupirira kuti mulungu amuchiza iye ngati inu mukutero kwezani mmwamba dzanja lanu yabwino ikani manja anu pamwe nayo ambuye yesu mukukhalapo kwa mzimu wanu ine ndikutsutsa mdyerekezi yemwe akumupha mwanayo ine ndikuyika mwachikhulupiro magazi a yesu khristu pakati pa wakuphayo ndi mwanayo mulole iye akhale moyo amen khalani tikhulupiriro mwa mulungu musati mukayikire ngati inu mungati mukhulupirire zinthu zonse ndi zotheka ngati inu mungakhoze kukhulupira zinthu zonse ndi zotheka kukhoza
Wina wakenso kumbuye kumeneko na kwesa sanja lao pena pake inu. Dona chapa mapetu. Inu mundi kulubira ine ukala wanchito wa mulungu. Ine sinu kudziwa nini. Inu simu kundidziwa ine. Inu mkubia uli mulungu anga koze kulula kwa ine. Chomwe chiri vuto lanu. Kodi inu mkanadi mumufomeleze yesu kwa kale chiri siwanu. Kapena uopeleka. Chiri chose jimene chiri. Chiri chose jimene icho chiri. Inu mkubia izondie. Chabu ino. Ye kusweka kwa manjenje uko kumene inu mnali naku. Kumene inu mnali naku. Gati ndiko kulondola. Imirilani pa mapasi ya. Gati ndiko kulondola. Basi kuti andu awone kuti ndizoona. Chabu ino. Izo zikuto gelani inu. Sobano. Inu mupita kwanu. Nuka klawa buinu. Nuka kudali tseni. Inu oto kala kukintake nuso. Ndiko kulondola. Dona wakala wafupindi inu. Inu oto kala kukintake na yenso. Iyari na yenso. Inesungu ziwani inu. Kodi ine ndiku ziwani. Koma ine ndingakhoza kukuza ninu kuti muli ndi china chake cholakwika ndinu. Ngati ine ndingakhoza kukuza ninu chimene chalakwika ndinu. Mumulandira Khristu ngati mtirisi wanu. Icho chili mchunu mwanu. Ngati ndiko kulondola kwesani mwamba dzanja lanu. Mokwesa pa mwamba kotelo kuti anthu akhoze kuona. Chabwino pitani kwanu tsopano icho chikusiyani inu. Chikupiyo chanu chikupangisa ninu kukhala bwino. Ine ndikutsutsa inu kuti mukhulupirire. Ine ndikutsutsa chikupiyo chanu kuti mukhulupirire. Pano pakhala dona pano, akupemphera, wakwezera mpango wake mmwamba ku nkhope yake. Ine sindikudziwani inu, Mulungu akudziwani. Inu wochokera ku Joliet, Illinois, ndipo inu muli ndi chotupa, ndiko kulondola chimodzimodzi. Inu mukhoza kudabwa, inde, mkazi amene Rosela anamubweretsa, ndiko kulondola. Bwirani, iye anandiuza ine za izo, koma iye sanadziwe konse izo, ine sindimamudziwa konse mkaziyo. Ndiko kulondola. Zangopeza kuti chikhupiyo cha mkaziyo chinali cha chikulu. Ine ndikuza ninu chinthu chimodzi. Inu mukudziwa kuti ine sindikuchidziwa. Inu mukupemphera mwana uyu wakhala pali. Pa mapeto a mpando. Yemwe akudwala. Iwe ndi mwana wanu. Ndiko kulondola. Amen. Inu mumadziwa kuti ine simadziwa zimenezi. Apo iwo uli simuwera. Kodi inu mukukhulupirira iwo? Kodi inu mukuvomereza iwo? Yengati ndiko kulondola. Zimene ine ndinanena. Zakwalala ndiko chipata. Ndipo njira yo ndiyo papatiza ndi zolondola. Jesu Christ God's son is right here now. Alipomwe pano tsopano. Simu wa Mulungu wa moyo uli pano pomwe. Kodi inu mukukhulupirira iwo? Ndiye kuti ndikuloleni inu kuti mudziwe kuti ine sindine wina wake woti ndikuchizeni. Ine simkirisi. Koma mzimu wa Mulungu unandisankha ine kuti ukadzionetsere wokha. Ine ndilibe maphunziro ayi. Ine ndilibe chidziwiso cha chilichonse. Koma ndi mzimu wake umene umachita zimenezi. Mukuona? Ndipo iye akufuna kuti inu mudziwe kuti ine ndakuwuzani inu choonadi. Ichi ndi choonadi kuti Yesu Khristu akupangisa mmodzi aliyense wa inu kukhala bwino pakali pano. Ngati inu muti mukhulupirira izo. Tsopano basi monga ngati izo zinagwira ntchito mu Kingston. Zina amisionari kapena aliyense amene ali kumbuyo uko anawuona iwo ukugwira ntchito mu Kingston. Mwa zikwi zili kuchizidwa. Bwanji kuti iwo usagwire ntchito mu America muno kumene ife tili nazo momwe izo ziyenera kukhalira. Chifukwa chiyani kuti ife sitingakhoze kukhulupirira izo. Chifukwa ife sitingakhoze kuwoloka mathithi angu nawo kusidyako. Kodi inu mukhulupirira zimenezo kwezerani mmwamba manja anu. Tsopano manja omwewo ayikeni pa mwina wake pafupi ndi inu. Loleni ine ndikupemphera iye kuchokera pomwe pano. Ndipo musati inu mukhale ndi kukayika kwinanso mu mtima wanu. Izi zithetsa izo.
Oh my,
mbale nevo. Momwe ine ndakumbira, momwe ine ndapemberera, momwe ine. Inu mukhoza kuganiza kuti ine ndapenga, ine sindiri. Ine ndikudziwa kumene pamene ine ndiri. Ngati ine ndikanakhoza kokha kutengera kanthu kakang'onoaka kwa inu. Kodi inu mukusindikira kuti Yesu Khristu mwana wa Mulungu pano pakati pa anthu mmawa uno pakali pano. Alipo pakali pano. Akudzisonyesa iye yekha. Labwino inu kuti mbale Branham, inu munanena izo. Ine ndinanena motani izo. Ine sindikudziwani. Alipo mkazi wina ali ndi TB, inu mwachiritsidwa mlongo. Akudalitseni. Ine ndikupempha kukhulupirira kwanu, inu munali kumupempherera mkazi wa TB, chifukwa ndi mkazi wa tsitsiro otuwa. Eya. Chabwino kukhulupirani izo. Chabwino, iye ali pano, ndiko kukhalapo kwake. Tsopano, pano pali zimene iye ananena. Zizindikiro izi zidzawasaka iwo amene akukhulupirira. Ngati iwo ayika manjawo pa odwala, iwo adzachira. Iye angakhoze bwanji kunama. Tsopano, izo sizili pa iye, izo sizili pa ine. Tsopano izo zili pa inu.
Tovana inu mukulubiri. Ndipo yangu na pankazo angono wakala kumbuye uko pakali pano. Iye ali ndi kulubiyo chochuruka. Iye ni mwamuna wake angobwera mwatsopano kwa ambuye. Yali munsongano nowomo anali ndi topuka chimene ya dokotala amati akangambe pa iye basi asanati. Ndipo pamene mwana wake amakonzekera kuti abadwe. Dokotala anali woti akamungambe pambuyo pake koma mwanayo anabadwa. Ndipo sakukoza kupeza chophukacho. Icho chonse chapita. Ngona bajani yana ngokhala monga yes anali kuno pa nsanja monga chonse. Iye anangokhala kumbuyo uko ndipo anakhulupira izo. Nkulondola uko akasa green. Ine ndikukupira iwo ali kumbuyo uko ndiko kulondola mukuona dzanja lawo adokotala sakukoza upeza ngakhale chophukacho icho chonse chapita kwajani iye anakhulupirira izo anangotuluka panja ndikunena ndi zolondola tsopano inu muchite zomwezo ndipo kusautsika kulikonse kumene inu muli nako kuyenera kuti kuchoke mulungu ndani angakhoze kutumiza china chake kulowa mthupi la munthu kupita mumalodza kuluma kwa njoka ija imene inali mphazi la munthu uja kupereka chiphe kuti chimuphe iye ndipo akhoza kuyimitsa izo ndi kuchipha icho apo pomwe ndimoyo tuluka bwanji momwe iye angakhoze kuphera matenda mthupi lanu chifukwa munthu ameneyo anali mukusautsika ndipo iye amayenera kuti akhale ndi thandizo muyenera kutero inunso ngati simukhala nalo inu mufa tsopano manja anu akhalebe pakwina ndi mzake musati mudzipemberere nokha inu mupemberere munthu pafupi ndinu zomonga mkhristu kuzirani ichi kuti momwe inu muchitira kwa wena inu mukuchita kwa khristu pamene inu mukhala wabwino kwa wina wake inu mukhala wabwino kwa khristu ngati iwe umuzunza wina wake iwe ukumuzunza khristu. Oh my. Oh. Ngarine ndikana khosa kokha kutenga izi kuti zikhale titawafikira. Ngarine ndikana khosa tabe kuwalola wanu kuona izi. Chimene ine ndikuyanga napo ndi chimene ine ndikumvelera ndi chimene ine ndikudziwa kuti chiri kuchitika pano. Onani. Momwe Khristu akukhangira kuti atauthenga uta mawu. Kuti ufike pansi kumene ulowe mu mitima ya wanthu ndi kulenga china chake mmenemo. Osati chokondweresa, osati chotengeka izo zimabwera ndicho. Koma kuti tilenge chikhulupiriro chosafa mmenemo chimene sichiti chinene kupereka inchi kwa mdani. Tsopano iye amva pemphero langa, iye amva lanu. Inu mupemphererane wina ndi mzake tsopano pamene ine ndikupemphera nonse inu. Oh Ambuye, mphindi yayikulu yovuta iyi. Ife tikuzindikira kuti izi zitandauza kusiyana pakati pa imfa ndi moyo kwambiri. Ndipo ine ndikunjenjemera mukhalapo kwanu. Kwa ine ndikudziwa Ambuye Mulungu kuti ine ndiyenera kupemphera ndi mtima wanga wonse. Ine ndikuzindikira kuti ngakhale kuti pakhoza kusakhala munthu wodwala pakati pathu mu maminiti ena asanu kuti munthu aliyense muno adzazindikire kuti inu muli pano. Pano iwo akuyima mawa uno Ambuye aloleni anthu amenewo apezere mmwamba manja awo amene amadziwa kuti ine sindili kuwadziwa iwo ndipo panda kanthu za iwo koma mzimu wanu kuwadziwa iwo. Inu mukudziwa chinsinsi cha mitima yawo ndimotuluka bwanji momwe inu mukudziwira zosautsa zawo ndikuvutika kwawo. Ndiye Ambuye mulole izo zikhale lero, mulole izo zikhale ngakhale pano kuti mzimu wanu udzawakhuze matupi awo odwala. Perekanizo Ambuye iwo akupemphererana wina ndi mzake. Ndipo ine ndikupemphera wokondedwa Mulungu kuti mzimu woyera udzapangise izo kwenikweni kwambiri kwa iwo kuti iwo asati adzakayikire izo kachiwiri. Ndipo alipo matenda wena Ambuye amene ali akulu kwambiri kuposa matenda athupi awa. Ali matenda auzimu. Mulole mtima uliwonse utsegulidwe. Ambuye izo zingakhoza kukhala motani kuti inu munayima pamenepo pambali ya Abrahamu ndipo munachita chinthu chomwechi. Munamuuza Sara yemwe anali kuseri kwa inu lemba limatero. Muhema iye anaseka ndipo inu munamuuza iye. Ndipo Abrahamu anazindikira kuti ameneyo anali Elohimu Mulungu wamkulu. Mmaminiti pang'ono inu munali mutasowa pamaso pake. Ndipo Ambuye pamene Yesu anayima ndipo anachita chinthu chomwecho ndipo anati inu umamutcha Abrahamu atate wanu. Ndipobe inu mukunena kuti inu mukuwadziwa malemba. Anati inu mukulakwisa posa wadziwa malemba ngakhale mphamvu ya Mulungu. Ndipo iwo anamutcha iye Belezebule. Koma inu munalonjeza kuti mumasiku otsiriza kuti inu mukanadzasanulira mzimu wanu kachiwiri. Nenera anati munthawi ya madzulo kudzakhala kuli kuwala. Ndipo ndipo pano
Pamene dziko la patembo ili likuzezedeka pansi pa timo chonga munthu woledzera akuzandima kupita kwawo siku posakhalisa alidzapasulidwa pakati pake ipadzakhala pali ngakhale fumbi la phala la moto nkomwe lotsalira pa ilo ndipo ife tikuona nthawi ikugunda chopita oh mulungu totsani kutayikira kulikonse kuchokera kwa ife sungireni ife kulowa mu mkombero umenewo pakali pano bwerani mzimu woyera gwirizirani mabiko anu akulu kungatirani bonzera pang'ono awanthu awa pakali pano ndipo jiloleni mokha kulowelera mu mitima yawo ndipo aloleni iwo adziwe kuti inu muli mukukhalako kwa uzimu kuti ndi inuyo ine ndine ambuye amene amatiza matenda anu onse ndipo mulole kukhalapo kwanu kuchite china chake kwa mtima wawo chimene chiti chidzawapangise iwo kupita pochoka pano mmawa uno akukhulupira ndi zonse zimene zili mwa iwo ndipo mulole munthu aliyense wodwala ndi wosautsika achizidwe pakuti monga wantchito wanu ine ndikuyima ndikutsutsa ndiyelekeza aliyense kutsutsa matenda kutsutsa satana iwo waluza ndipo sindiwe kanthu koma chonyenga ndipo ife tikuyitanisa dzanja lako pamenepo mmawa uno mu dzina la Yesu Khristu ndipo monga wantchito wake kulalikira mawu ake ndikuwawuza anthu choonadi kuti iwo akhalayangana ndikufala ndi mawu a Mulungu ine ndikukudzudzula iwe satana mu dzina la Yesu Khristu toka kwa mmodzi aliyense wanthu awa amene abwera kuchokera kutali ndi pafupi kuti adzachiritsidwe iwe uchoke pa omvera awa ndi panthu awa ine ndikukulamulira iwe mwa Mulungu wamoyo ndipo Bible linati pembero loona la mphamvu la munthu wolungama lidzapambana kwakukulu ndipo anthu ambiri olungama ali ndi manja awo atayikidwa pa odwala mmawa uno oh satana iwe ukanafuna kuwapikisa iwo kuganiza kuti izo anali iwe ndiye iwe ukutenga ulemerero kuchokera kwa iwo koma ndi chikhulupiriro chawo kwa Mulungu naponso iwo kukhulupirira Mulungu ndipo iwe uyenera kuti usunde mwachikhulupiriro chawo kotero tenga ulendo wako uchoke pano ndipo pita ku mdima wakunja kumene kuli kwa iwe ine ndikukutsutsa iwe mu dzina la Yesu Khristu mwa ulamuliro wa Baibulo la Mulungu mtumiki wanga mwangelo tsopano pita mu dzina la Yesu Khristu ndipo alole iwo akhale afulu amen kodi inu mukhulupirira mitima yanu yonse kuti inu mwachiritsidwa bwezani dzanja lanu nenani ine tsopano ndikumlandira Yesu Khristu monga mchiritsi wanga thunzi yonse yachoka kuchoka kwa ine ine tsopano ndikumlandira iye mchitsalo cha mphamvu yake kudala kwa kukhalapo kwake ine ndikumuvomera iye
my faith looks up to thee thou lamb of Calvary Savior divine now hear me while I pray take all my sins away nor let me ever stray from thee aside.
Tupano tieni, tukweze manja atu moko makweni kweni kwa iye tsopano.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide, O God, bid darkness turn to day. Why sorrows, fears away, nor let me ever stray from thee aside.